The sermon, Hebrews chapter 6, part 3, was delivered on Sunday morning, September 15, 1957, at Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ulaliki uu wa Ahebri mutu wa chisanu ndichimodzi, gaula chitatu, unaperekedwa la mulungu mmawa, September 15, 1957, ku Branham Tabernacle, mu Jeffersonville, Indiana, USA.
Good morning, friends. It's a privilege to be here and to fulfill this great introduction from our pastor, who would certainly take a real life, wouldn't it? So we're giving praise to the Lord for all of His great healing powers and His mercies that He has given to us down through the years.
Mawa wabwino abwenzi, ndi chamwayi kukhala tili pano, ndipo kuti ukwanilise malonja akulu awa ochokera kwa abusa athu, ndithudi zingatengere moyo weniweni. Si choncho izo. Kotero ife tikupereka matamando kwa Ambuye chifukwa cha mphamvu zake zonse zazikulu za machiriso ndi zifundo zake zomwe iye wazipereka kwa ife kudusa mu zaka zonsezi.
Now I have a few announcements to make. One, we, Brother Woods and Brother Roberson, and we want to thank you all for praying for us for a safe trip. Had a wonderful time, just gone 4.5 days, I believe, and back again safely. The Lord did bless us.
Tsopano ine ndili ndizolengeza zingapo zoti ndipange. Chimodzi ife mbale Woods ndi mbale Roberson. Ndipo ife tukufuna kuti tikuthokozeni inu nonse chifukwa chotipempherera ife kuti tikhale ndi ulendo wotetezeka. Tinali ndi nthawi yodabwisa, tinangopita kwa masiku anayi ndi theka, ine ndikukhulupirira, ndipo tabwereranso motetezeka. Ambuye anatidalitsa ife.
Now, we are announcing that the brother Grim Snelling, his revival is continuing on up at the end of Brigham Avenue in the city here. And this coming Wednesday night, I want to go away tomorrow after a funeral service for one that will announce in a few moments.
Tsopano ife tikulengeza kuti mbale Graham Snelling chisisimuso chake chikupitirirabe uko kumapeto kwa nsewu wa Brigham mu mzinda ukuno. Ndipo lachitatu likubwerali usiku. Ine ndikufuna kuti ndichokepo mawa ukadzatha mwambo wa maliro omwe ine nditi ndilengeze mu mpindi pang'ono.
We will let you know Wednesday night. We want to go in a delegation all up to visit Brother Graham before he closes his service up there. And we'll try to get the entire church together if we can and go as a delegation to be with Brother Graham in one of his services.
Ife tidzakuzivisani inu lachitatu usiku. Ife tikufuna tidzapite mwanthumwi tonse uko kuti tikamuchezere mbale Graham asanaseke msonkhano wake kumeneko. Ndipo ife tidzayesera kutengera mpingo wonse palimodzi ngati ife tingathe ndi kupitako ngati nthumwi kuti tikakomane kukakhala naye mbale Graham mu umodzi wa misonkhano yake.
And now, this afternoon at the Undertaker establishment at Charleston is a Mrs. Calvin that once come to the church here many years ago, 74 years old, left this life yesterday to go to be with the Lord Jesus.
Ndipo tsopano madzulo ano kwa gulu loyikitsa maliro ku Charlestown ndi akazi a Calvin omwe nthawi ina ankabwera ku chalichi kuno zaka zambiri zapitazo ausinkhu wa zaka 74 achoka mmoyo uno dzulo apita kuti akakhale ndi Ambuye Yesu.
And her funeral is to be preached Monday by Reverend Mr. McKinney, used to formerly the pastor of the Methodist Church at Port Fulton for many years, which was a personal friend of theirs, and I'm to assist him Monday at, I believe it's 1:30, at the chapel at Charleston, Indiana.
Ndipo maliro ake aliwoti akalalikidwa lolemba ndi abusa bambo Makine anali kale mbusa wa mpingo wa Methodist ku Port Fulton kwa zaka zambiri. Yemwe anali bwenzi lao lao kwa iwo, ndipo ine ndioti ndikamutandizire iye lolemba ku ine ndikukhulupirira kuti ikakhala 1:30 kukachisi ku Charlestown, Indiana.
All the friends of the Calvin family would, I know, would appreciate now just a little courage or a little handshake, for we all know what that is, we who've been down through those valleys ourselves and know what it means to lose a friend.
Ndipo nonse no abwenzi abanja la Akovin mungatero, ine ndikudziwa angakayamikire tsopano chilimbikiso pang'ono basi kapena kuwagwira dzanja pang'ono, pakuti ife tonse tikudziwa chomwe izo zili, ife omwe tadusapo muzimenezo muzigwazo ife eni, ndipo tikudziwa chomwe izo zimatanthauza kuti utayenzako.
And so we she's laying in the chapel now at Charleston, Indiana. If you go up this afternoon, why, it would be appreciated by the Calvin family, I'm sure.
Ndipo chotero ife, iye ali mukachisi sopano ku Charlestown, Indiana. Ngati inu muti mupite uko madzulo ano, bwanji, izo zikanati zikayamikiridwe ndi banja la Covin. Ine ndikutsimikiza.
Many of their people come here to the tabernacle yet. Married, buried, baptized, preneur their family through. And so Mr. Grayson, it used to be our neighbor right here, is the undertaker up there.
Ambiri ya anthu awo amabwera kuno kukachisi panobe. Ine ndawakwatitsapo, ndawayikapo mmanda, ndawabatizapo pafupifupi ndithu banja lawo lonse. Ndipo chotero Bambo Grayson, yemwe anali woyandikana naye wathu komwe kuno, ndi woyikisa maliro kumeneko.
And then tonight, the Lord willing, where we leave off this morning, we'll try to pick up tonight in this great study that we're studying in now. And then I think that was the announcements as far as I know of. And this coming Wednesday night now, we'll announce tonight that we're going up to be with Brother Grimm.
Ndipo ndiye ichi usiku uno ambuya kalola pamene ife titi tilekezere mawa uno. Ife tizaisira kuti tizatengerepo usiku uno mukuphunzira kwakukulu uku komwe ife tikuphunzira sopano. Ndiyeno ine ndikuganiza kuti izo zinali zolengeza monga momwe monga ine ndikuzidziwira. Ndipo lachitatu likubwerali usiku sopano, ife tidzalengeza usiku lomwe ife titi tidzakakhale ndi mbale Graham.
And we welcome all the strangers in our gates, and we are happy to have you here this morning, and pray that God will exceedingly, abundantly bless you today for this gathering.
Ndipo ife tikwalandira alendo onse muzipata zathu, ndipo ndife wokondwa wakukhala ndinu pano mmawa uno, ndipo tikupemphera kuti Mulungu mopitirira mochuluka akudaliseni inu lero chifukwa cha kusonkhana uku.
Brother Cox has just told me that the public addressing outfit wasn't working too well at the time. It's perhaps maybe according to the weather, a lot of dampness in the speakers there, and they're not too good to begin with, so that may be the cause.
Mbale Cox wangonduza ine kuti zotulusira mauzi sizinali kugwira bwino ntchito pakanthawi izo muna mwake kapena chifukwa cha nyengoyi. Muli chinyezi chambiri mu zotulusira mauzo apo. Ndipo izo si zilibwino mokwanira pa kuyamba pomwe, chotero icho chikhozo kukhala chomwe chikupangitsa.
As I see a sister sitting here that I know, the sister arguing, right? This was not nice and etiquette to ask this, but have you heard from Brother Arguing, right, since it's been over? I am very interested in hearing from him as soon as we can.
Pamene ine ndikumuona mlongo wa kalapayo, yemwe ine ndikumudziwa mlongo Eigenbright, izi si zabwino ndi zamakhalidwe kuti ndifunse izi. Koma kodi inu mwamvapo kuchokera kwa mbale Eigenbright kuchokera pamene iye anapita uko? Ine ndili wokondweresedwa kwambiri kuti ndimve kuchokera kwa iye mwansanga pamene ife tingakhoze.
Switzerland and Germany in the meeting over there with Brother Tommy Hicks and Paul King. you ever hear Sister Ruth, you let me know right away, as quick as you can.
Iye ali ku Switzerland ndi Germany munsonkhano chakumeneko ndi mbale Tome Hicks ndi Paul Kane. Ngati inu mungamve konse mlongo Ruth, inu mundidziwise ine apo pomwe mwansanga basi monga inu mungakhozere.
Now, the little tabernacle has no membership, but we have fellowship. We have no creed but Christ, no law but love, no book but the Bible.
Tsopano, kachisi wang'onoyi alibe umembala, koma ife tili ndi chiyanjano. Ife tilibe kachikhulupiriro koma Khristu. Tilibe lamulo koma chikondi. Tilibe buku koma Baibulo.
That's the only book that we know of, and the only thing that we know is we have, as the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins, we have fellowship one with the other. Everybody?
Ndilo buku loka lomwe ife timaliziwa. Ndi chinthu chokha chomwe ife timachidziwa. Chomwe ife tili nacho. Pamene magazi a Yesu Khristu akutisuka ife kumachimo onse, ife tili nacho chiyanjano wina ndi nzake, aliyense.
I was noticing this morning that some of you people might have heard the brother praying. That was a Catholic. So, or formerly a Catholic. And we have all different types of people come here.
Ine ndi mazindikira mawa uno kwa anthu ena inu, mwina munamumva mbale akupemphera. Amene uja anali wa chikatolika, chomwecho kapena kale anali wa chikatolika. Ndipo ife tili ndi mitundu yonse ya anthu amabwera kuno.
Just had the privilege a few moments ago to shake the hand of a Mennonite brother who's sitting in here. And from the Mennonite, from the Methodist, from the Baptist, from the Catholic, or whosoever will, let them come.
Ndinango kalana omwa imbi ndi zingapo zapitazo kuti ndigwirane chanza ndi mbale wa Chimenonite yemwe wakhala muno. Ndipo kuchokera kwa Achimenonite, kuchokera kwa Achimethodisi, kuchokera kwa Achibaptisi ndi Achikatolika, kapena aliyense yemwe angathe aloleni wazibwera.
And we fellowship together around the blessings of God's Word. Amen. Sitting present is Jehovah Witness and different types of the people. So different denominations.
Ndipo ife tisisonkhana pali modzi mozungulira pa madaliso ama wa Mulungu. Pomwe pano pali amboni za Yehova ndi anthu a mitundu yosiyana, ndaona azipembezo zosiyana.
I used to love, well I do yet, the West. I love horses and cattle that just raised on a farm and I love it. And we used to have the roundup. And I'd go with them, and we had a drift fence. I don't know why you Eastern people know what a drift fence is or not.
Ine kale ndi nkakonda, chabwine, ine ndi matelo panobe. Kumadzulo, ine ndi makonda akavalo ndi ngombe. Ine ndi naleledwera kufamu basi. Ndipo ine ndi makukonda huko. Ndipo ife kale ti nkakala ndi kukusa. Ndipo ine ndi nkakoza kupita nao. Ndipo ife tinali ndi mpanda wa kulowerera. Ine sindikudziwa ngati inu anthu akummawa mukudziwa chomwe mpanda wa kulowerera uli kapena ayi.
So when you put the cattle into the forest, they have a fence to keep them from drifting, what they call to come back down to the ranches that eat up the grass where they're raising the grass for the winter feed.
Ndipamene inu muzika ng'ombe munkhalango, izo zimayenera kukhala ndi mpanda woziteteza izo kuti zisamalowerere chomwe iwo amachitcha bwerera mbuyo kodyetsera komwe. Izo zikanamakhoza kukadya nsipu wonse kumene iwo amaweta nsipu woti azizazidyetsera nthawi ya chilimwe.
And then up in the mountain they also have drift fences where they separate so many females and male and so forth. It's called a drift fence. But the main drift fence is where the ranger stands when the cattle are going through.
Ndieno mpaka mapiri, iwo ankakalanso ndi mipanda ya kulowerera. Komwe iwo amaleganisa zazikazi zochuluka chotero ndi zazimuna, ndi zina zotero. Iwo umachedwa mpanda wa kulowerera. Koma mpanda wa ukulu wa kulowerera, ndi pamene woyanganira amaima pamene ng'ombe zikudutsa.
And now, I sat there on many day in my saddle and watched them as the cattle would go through. There was all different kinds of brands went in.
Ndipo tsopano ine ndinkakhala pamenepo masiku ambiri pa chishalo changa ndikumaziyang'ana izo pamene ng'ombe zinali zikudutsa. Apo pankakhala mitundu yonse yosiyana inkalowa mmenemo.
There was some called the Diamond, and some of them called the Bar X, and some ours was the Tripod, something like a Boy Scout emblem. The next fellow below it was a Turkey Track on the horse, and they had all different kinds of brands to know their cattle when they drove them out.
Panali zina zimachedwa Diamond, ndipo zina za izo zinkachedwa Bar X, ndi zina, zathu zinali Tripod. China chake chonga chizindikiro cha a Boy Scout. Ina yotsatira m'musi mwa izo inali Turkey Track pakavalo. Ndipo iwo anali ndi mitundu yonse yosiyana kuti azizidziwa ng'ombe zawo pamene iwo akuzitulusa izo, ankazisogolera izo kwina.
Now the ranger wasn't so interested in what brand they had, but here's what the ranger was interested to watch a tag in their ear. Everything that went in there, no matter what brand it was, had to be a thoroughbred Hereford. It could not go in there unless it was a Hereford. Had to be registered stock or it couldn't get through.
Tsopano oyang'anira sanali ndi chidwi kwambiri ndi mtundu womwe izo zinali nazo. Koma ichi ndi chomwe oyang'anirayo anali nacho chidwi. Kuyang'ana kokolekedwa mukhutu la izo. Chilichonse chomwe chinkalowa mmenemo. Zilibe kanthu kuti mtundu womwe izo zinali, izo zinkayenera kukhala zili mtundu weniweni wa Hereford. Izo sizinkakhoza kulowa mmenemo kupatula ngati zinali za Hereford. Zinkayenera kukhala ziweto zolembetsedwa kapena izo sizikanakhoza kulowamo.
I think on that day, when the Lord comes, he's not going to pay attention to what brand we're wearing. But if we're all born again Christians, that's right. That's the stock of Christ. The blood test is going to prove us. We're all Christians.
Ine ndikuganiza pa tsiku ilo pamene Ambuye abwera, iye sadzapereka chidwi chilichonse ku mtundu womwe ife tavala. Koma ngati ife tonse tili Akhristu obadwa kachiwiri, ndiko kulondola. Ndizo ziweto za Khristu. Kuyesa kwa magazi kudzatisimikizira ife. Ife tonse tili a Khristu.
And if we're going to be that way there, we might as well be that way here, don't you think so?
Amen.
So that's why we appreciate all fellowship from all different churches.
Ndipo ngati ife tonse tili tikakhale mwanjira imeneyo kumeneko, ife kuli bwino mwina tikhale mwanjira imeneyo kuno. Kodi inu simuganiza chomwecho? Ndiyo njira yake. Ife tikuyamikira chiyanjano chonse kuchokera ku mipingo yonse yosiyana.
Now we're studying in this blessed book of Hebrews. One brother has enjoyed it so much till he's taken the tapes and he's making a book of lectures on this.
Tsopano ife tikuphunzira mu buku lodala ili la Ahebri. Mbale mmodzi walimva kukoma kwambiri ilo mpaka iye watenga matepi ndipo iye akupanga buku la zokaphunzisa pa izi.
Now we're going to come pretty soon to the 11th chapter. We expect to spend the winter on that. On the 11th chapter, for each one of those characters, we wish to go back through the book and tie the entire scripture together.
Tsopano ife tikuti tifike posachedwa apa kumutu wa 11. Ife tikuyembekeza kuti tidzasiriza chirimwe pa umenewo, pa mutu wa 11. Pa lililonse la makhalidwe amenewo, ife tikukhumba kuti tidzabwerere kudusa mu bukuli ndi kudzamangiriza lemba lonselo palimodzi.
I was going to do it, and potion on some of this, of these former chapters, to get the whole book tied together. Or you see, scripture must prove scripture.
Ine ndimati ndidzachite izo. Ine ndimachita mwaka gawo pa ina iyi ya mitu yapitayi kuti tidzalitenge buku lonselo nkulimangiriza palimodzi. Pakuti inu mukuona lemba liyenera kutsimikizira lemba.
Therefore, if there's any contradiction that anyone would think that the scriptures contradict each other, that's an error. There's no scripture contradicts the scripture. the contradiction is, or that maybe it contradicts our way of looking at it, but it doesn't contradict itself.
Chotero ngati pali kutsutsana kulikonse komwe wina aliyense akanaganiza kuti malemba amatsutsana okha uko ndikulakwitsa palibe lemba lomwe limatsutsa lemba kutsutsana kuli pamene mwina mwake ilo limatsutsa njira yathu yomwe ife timayang'anira pa ilo koma iwo samatsutsana iwo okha.
I've been in ministry going in 26 years now. And I have never one time found one thing in the Bible that contradicts anything else that's written in the Bible. And I just know it isn't there.
Ine ndakalandiri mutumiki ndikupitirira kwa zaka 26 sopano. Ndipo ine sindinayambe nthawi imodzi ndapezapo chinthu chimodzi mu Bible chimene chimatsutsana ndi china chilichonse chimene chinalembedwa mu Bible li. Ndipo ine ndikungodziwa kuti izo mulibe umo.
And today we are studying in one of the most blessed chapters of the Hebrews, the 7th chapter. And if there's anyone who doesn't have a Bible and like to follow us in the readings, we'd be glad to bring you a Bible if you just raise your hand.
Ndipo lero ife tikuphunzira mu umodzi wa mitu yodala ya Ahebri, muti wa 7. Ndipo pakakhala aliyense yemwe alibe Bible angafune kuti azititsatira ife mukuwerenga, ife tingakhale okondwa kukubweretserani inu Baibulo ngati inu mungati mungokweza dzanja lanu.
I have some of the elders. Someone come here and get some. Someone are raising their hands back there. And, and if you want a Bible, just raise your hand and they'll bring it to you.
Ine ndakhala ndi akuluakulu ena wina wake abwere kuno ndi kudzatenga ena. Ena akuimika manjawo kumbuyoko. Ndipo zikomo inu mbale. Ndipo ngati inu mukufuna Baibulo, ingokwezani dzanja lanu. Ndipo iwo alibweresa ilo kwa inu.
Now, the only way that a church can be built, the only way that a man can have faith, is not by his denomination, not by his affiliation, but his faith rests not upon the theology of some man's ideas, because it's more or less altogether man.
Tsopano, njira yokha yomwe mpingo ungakhoze kumangidwa, njira yokha yomwe munthu angapezere chikhulupiriro, simwa chipembezo chake, simwa oyanjana nawo wake, koma chikhulupiriro chake chimakhala osati pa theology ya malingaliro a munthu wina wake, chifukwa zili mochuluka kapena mochepera zonse palimozi za munthu.
But the only way faith can find its solemn resting place is up on the immovable and unchangeable word of God.
Amen.
Faith cometh by hearing, hearing the word.
Koma njira yokha yomwe chikhulupiriro chingakhoze kupezera malo otsimikizika ake okhazikikirapo ndi pa mawu osasunthika ndi osasinthika a Mulungu. Chikhulupiriro chimadza pakumva, kumva mawu.
That's how it takes. And when faith is heard and accepted, it's forever settled. Nothing no more can ever move it, no matter what comes or goes.
Amen.
Nothing can ever change that faith.
Amen.
Think of that.
Ndimomwe izo zimatengela. Ndipo pamene chikhulupiriro chimvedwa ndi kulandiridwa, izo zimakhala kwa nthawi zonse zokhazikika. Palibe chinanso chomwe chingachisunthe icho, zilibe kanthu zomwe zingabwere kapena kupita. Palibe chomwe chingasinthe konse chikhulupiriro chimenecho. Taganizani za zimenezo.
You're anchored and you no more change for time and eternity. You're anchored forever. For God by one sacrifice has perfected forever those that are sanctified, are called.
Amen.
Inu muli ozikika. Ndipo inu simungati musinthenso kwa nthawi ndi muyaya. Inu mwazikika kwa nthawi zonse. Pakuti Mulungu mwa nsembe imodzi wawapanga kukhala angwiro kwa nthawi zonse iwo omwe ayeresedwa kapena ayitanidwa.
And faith has such a great place in the Christian, the believer's life, that it can take its stand by the side of a muddy grave or over a casket or a precious baby or a sweetheart has passed from this life to the beyond.
Ndipo chikhulupiriro chili nawo malo akulu chotero mwa Khristu, moyo wa wokhulupirira. Mwakuti icho chikhoza kutenga kuyima kwake pa mphepete pa manda amatope kapena pamwamba pa chitanda. Pamene mwana wofunikira kapena wokoma mtima wadutsa kuchokera ku moyo uno kupita kutsidyako.
And with a stern look of the eagle eye, can look to him who said, I am the resurrection and the life. And they forget the things that's in the past. They press on to the mark of the high calling.
Ndipo ndi kuyangana kwa olimba kwa maso a Mungu, chikhoza kuyangana kwa iye yemwe anati, ine ndine chiukitsiro ndi moyo. Ndipo iwo amayiwala zinthu zomwe zili zambuyo. Iwo amalimbikira kunka kumalo akuitana kwa pamwamba.
I'm so glad that God has provided such and has made it a free gift to all. That's what churches are to be. Churches doesn't mean denominations or organizations. It means groups of people, of believers, who's gathered together under the fellowship of the Word.
Ndine wokondwa kwambiri kuti Mulungu wapereka zoterozo. Ndipo wazipanga izo kukhala mphaso ya ulere kwa onse. Ndichomwe mipingo iliyoti izikhala ichi. Mipingo simatanthauza zipembezo kapena mabungwe. Iyo imatanthauza magulu a anthu awokhulupirira omwe amasonkhana palimodzi pansi pa chiyanjano cha mawu.
And in this marvelous teaching here of St. Paul, in the backgrounds, in the former chapters, he has specifically been dealing with the supreme deity of the Lord Jesus and who he was.
Ndipo mukuphunzitsa kopambana uku apa kwa Paulo woyera mwamaziko mu mitu ya mbuyomu iye mosindika wakhala akuchita ndi umulungu wa pamwamba wa Ambuye Yesu ndi yemwe iye anali.
Christ was God made so that man could feel him and touch him and fellowship with him. Christ, the Lord Jesus, was the body that God dwelt in. God was made flesh and dwelt among us. 1 Timothy 3:16. Without controversy, great is the mystery of godliness, for God was manifested in flesh.
Khristu anali Mulungu. Anapangidwa chomwecho kuti munthu akanakhoza kumumverera iye ndi kumukhuza iye ndi kuyanjana ndi iye. Khristu Ambuye Yesu anali thupi lomwe Mulungu ankakhalamo. Mulungu anapangidwa thupi ndipo anadzakhala pakati pathu. Timoteo woyamba 3:16. Popanda kutsutsana, chinsinsi cha umulungu ndi chachikulu, pakuti Mulungu anaonetseredwa mu thupi.
The great Jehovah came down and was made tangible by living in the body of his own son, declaring and reconciling the world to himself.
Yehova wankulu anabwera pansi ndipo anadzapangidwa kukhala chogwirika pakudzakhala muthupi la mwana wake yemwe akulengeza ndi kuliyanjanitsira dziko kwa iye mwini.
God was nothing, Christ was nothing short of God, and God was nothing short of Christ. The two together made the Godhead bodily, made a little lower than angels so that he could suffer. Angels cannot suffer.
Mulungu sana lichina. Kristu sana lichina choperewela kwa Mulungu. Ndipo Mulungu sana lichina choperewela kwa Kristu. Awiri wo palimodzi anapanga umulungu mutupi. Anapangidwa motsikirapo pang'ono kuposa angelo. Chotero kuti iye akanakoza kuzunzika. Angelo sangakoze kuzunzika.
Jesus was the tabernacle that God dwelt in. The Bible said in the 7th chapter of the Acts of the Apostles, at tabernacles and burn, sacrifice and burnt offerings thou wouldest not, but a body hast thou prepared me.
Yesu analika chisi, mumwe Mulungu anali kukhalamo. Bible linanena mumutu wa 7 wa machitidwe atumwi kuti makachisi ndi nsembe zopsereza ndi zopereka zopsereza inu simunazifune koma thupi inu mwandikonzera ine.
High be it the Most High dwelleth not in tabernacles made with hands, but a body has thou prepared me, that in tabernacling or dwelling in a fellowship with man.
Ngakhale zili choncho, wamwamba kwambiriyo sakhala mnyumba zomangidwa ndi manja, koma thupi inu mwandikonzera ine. Apo pakukhala mukachisi kapena kukhala muchiyanjano ndi munthu.
God permits, as soon as we're through with this chapter here, or through with this book, we want to go back and pick up the book of Ruth and show in there that how God became kinfolks to us to reconcile the lost back to himself by fellowshipping and becoming one of us.
Mulungu akalola mwansanga pamene titana ndi mutu upano, kapena tikatsiriza ndi buku ili, ife tikufuna tipite mbuyo, ndikukalitenga buku la Rute. Ndikusonyeza mmenemo momwe Mulungu anakhalira wachibale kwa ife. Kuti awayanjanise otayika abwerere kwa iye mwini, pochita chiyanjano ndikukhala mmodzi wa ife.
The Redeemer must be kinfolks. And the only way that God could become kinfolks to us is to become one of us. So he could not become an angel and be kinfolks to man.
Wombolayo ayenera kuti akhale wapachibale. Ndipo njira yokha yomwe Mulungu akanakhalira wapachibale kwa ife ndikukhala mmodzi wa ife. Chotero iye sakanakhoza kukhala mngelo ndikukhala wapachibale kwa munthu.
Last evening when I was talking to the heartbroken son, my partner, the mother that's just passed away, said, "Oh, Brother Bill, I guess she's an angel tonight."
Usiku wa tawu, pamene nendinali kuyangula kwa mwana osweka ntima, wochita nane, zama iwomwe ango mwalira kumene, anati, "Oh, mbale Bill, ine ndikulingalira iye alingelo usiku uno."
I said, "No, Earl, she'll never be an angel. She's a woman tonight, just as God made her and will always be. Never an angel. God made angels. He never made man become angels. He made angels and man. So man will never be angels and angels will never be man. God made them different."
Nendinati ai ilo. Iye sazakala konse mgelo. Iye alimkazi usikuno. Monga momwe Mulungu anamupangira iye. Ndipo nthawi zonse adzakhala ali, osati konse mngelo. Mulungu anapanga angelo. Iye sanapange konse anthu kuti adzakhale angelo. Iye anapanga angelo ndi anthu. Chotero anthu sadzakhala konse angelo, ndipo angelo sadzakhala konse anthu. Mulungu anawapanga iwo mosiyana.
Now, and in Christ becoming flesh to redeem out of that grave beyond where man had fell in that immortality by sin had come down, God came down and taken on the form or the shape of a man and became kinfolks to us that he might bear our sins and our death.
Tsopano ndipo mwa Khristu anadzakhala thupi kuti adzawombole kuchokera ku chachikulu icho kusidyako komwe munthu anali atagwerako. Ndipo chisafundi chija mwa tchimo chinali chitabwera pansi. Mulungu anabwera pansi ndipo anadzatenga maonekedwe a maumbidwe a munthu. Ndipo anadzakhala wapachibale kwa ife kuti iye akhoze kunyamula machimo athu ndi imfa yathu.
And in one of the illustrations we were giving in the previous lessons, just a little background so the newcomer would understand.
Ndipo mukumodzi kwa kufotokoza komwe ife tinali kukupereka mumaphunziro ambuyowa, maziko pang'ono chabe chotero obwera mwatsopano akhoze kumvetsa.
God on his road up to Calvary, as the sting of death was upon him and was buzzing around him, and finally it stung him till he died. He died till the sun quit shining. He died until the moon and the stars would not give their light. But how he had to do that, to anchor the stinger of death.
Mulungu ali pa ulendo wake wa ku Calvary, pamene mbola ya imfa inali pa iye, ndipo inali kulira momuzungulira iye, ndipo potsiriza iyo inamuluma iye mpaka iye anafa. Iye anafa mpaka dzuwa linasiya kuwala. Iye anafa mpaka mwezi ndi nyenyezi sizikanakhoza kupereka kuwala kwawo, kapena momwe iye anayenera kuchitira izo kuti azike mbola ya imfa.
If he had been an immortal person, if he had been in the theostomy or been in the spirit, death has no control of that. It had to become flesh that he could take the stinger of death.
Ngati iye akanakhala ali munthu wachisavundi, ngati iye akanakhala ali mu fiofane, kapena akanakhala ali mu mzimu, imfa simakhala ndi ulamuliro pa zimenezo. Iye ankayenera kudzakhala thupi kuti iye akanakhoza kutenga mbola ya imfa.
But when a bee or an insect who stings, once stings deep, he'll never sting again. He leaves a stinger in the flesh.
Koma pamene njuchi kapena kachirombo kamene kamaluma, kakaluma kamodzi mwakuya, iko sikadzaluma konse kachiwiri. Iko kamasiya mbola yake munofuwo.
That's what Christ or God became. Christ dwelt in flesh that he might anchor in his own flesh the stinger of death. And when death pulled away from him at the cross, it left its stinger. It cannot sting a believer anymore. It can make a humming noise. It can make a buzz and a threat. But it cannot sting. It has no stinger.
Ndipo ndi chimene Khristu ali, kapena Mulungu anakhala. Khristu anakhala munofu, kuti iye adzakhoze kuzika munofu wake womwe mbola ya imfa. Ndipo pamene imfa inadzisolola pochoka pa iye pa mtanda, iyo inasiyapo mbola yake, iyo singakhoze kumuluma wokhulupirira panonso. Iyo ikhoza kupanga phokoso long'ung'uza, iyo ikhoza kulira ndi kuopseza, koma iyo singakhoze kuluma, iyo ilibe mbola.
The great Saint Paul on his death march screamed and said, "Oh death, where is your sting? And grave, where is your victory? But thanks be to God who's done give us the victory through our Lord Jesus Christ. For both death and grave has lost its power."
Paulo oyela wankulu pakunka kuimfa yake anafula ndipo anati, "O imfa, mbola yako ili kuti, ndipo manda, chigonjetso chako chili kuti. Koma kuthokoza kupite kwa Mulungu yemwe walipasa kale ife chigonjetso kudzera mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Pakuti zonse imfa ndi manda zataya mphamvu zake."
Now, then last Sunday we taken leaving the principles of the doctrine of Christ. In the sixth chapter, we read this. Let us go on to perfection.
Sobano ndiye la mlungu lapitali ife linatenga kusia zoya mbilira za chipunziso cha Kristu. Mumutu wa sigisi. Ife tinawerenga izi. Tieni ife tipitirire mpaka kuungwiro.
And we found out that the people today in many churches, along with the Branham Tabernacle and different ones, we lay too much on studying about the principles of Christ.
Ndipo ife tinapeza kuti anthu lero mu mipingo yambiri limodzi ndi kachisi wa Branham ndina yosiyana ife timayika zochuluka kwambiri pakuphunzira za zoyambirira za Khristu.
He was the son of Abraham. He was the son of so and so and all back the genealogy. But the Bible said, let us lay aside those things and go on to perfection.
Iye anali mwana wa Abraham. Iye anali mwana wa akuti na akuti. Ndi mpaka mbuyo mibado. Koma Bible linati, tieni ife tike kumbali zinthu zimenezo, ndi kupitirira mpaka ku ungwiro.
First, you must know the doctrine. And then you must know all these things. Then let's lay them aside. He said of resurrection of the dead, laying on of hands, baptisms, and all those dead articles of God.
Choyamba inu muyenera kuti muzidziwa chiphunziso. Ndiyeno inu muyenera kuti muzidziwa zinthu zonse izi. Kenako tieni tiziziyika izo pambali. Iyanati zachiukisiro chakufa kusanjikapo kwa manja, maubatizo, ndizindu zonse za kufaizo za Mulungu.
Yet they have no life in them, but the church today just goes to those things. Oh, we believe in the deity of Christ, yes, sure. We believe in water baptism, yes, sure. Laying on of hands, Paul said, we'll do all this if God permits. But in the face of all of that, let's lay it aside now and go on to perfection.
Komabe izo zilibe moyo mwa izo. Koma mpingo lero ukungo mapita kuzindu zimenezo. O ife timakulupirira mu Mulungu wa Khristu. Inde zedi. Ife timakulupirira mu batizo wa madzi. Inde zedi. Kusanjikapo kwa manja. Paulo anati, ife tizichita zonse izi ngati Mulungu alola. Koma pamaso pa izo zonse, tienti zike izo pambali tsopano, ndikupitirira mpaka kuungwiro.
Now the church cannot be perfected through organizations. It gets further away from God all the time, or farther away from each other.
Amen.
We draw barriers, we separate ourselves, seemingly not having the faith.
Tsopano, mpingo sunga koze ukalitsidwa wangwiro kudzera mu mabungwe. Iwo amapita motalikira ndi Mulungu nthawi zonse, kapena motalikirana kwa wina ndi unzake. Ife timayika malire, ife timadzilekanisa tokha, moonekeratu posakhala nacho chikhulupiriro.
But then when we leave those principles of doctrine, if we move on to perfection, then those little things become not much use.
Amen.
We go into a relationship. And we find out that the only way that we can be perfected is to be in Christ.
Amen.
Koma ndiye pamene ife tisiya zoyambirira izo zachiphunziso, ngati ife tisundira mpaka kuungwiro, ndiye zinthu zazing'ono izo sizimakhala zogwiritsidwa ntchito kwambiri. Ife timapita mu chiyanjano. Ndipo ife tikupeza kuti njira yokha yomwe ife tingakoze kukhalitsidwa angwiro ndi kukhala mwa Khristu.
And we find out then by the teachings of the Bible that how we get into Christ, not by water baptism, not by laying on of hands, not by teaching, but by one Spirit.
Amen.
We are all baptized into one body and become perfected through His suffering.
Ndipo ife tikupezapo ndiye mwa zophunzitsa za Baibulo za momwe ife timalowera mwa Khristu. Osati mwa ubatizo wa madzi, osati pa kusanjikapo kwa manja, osachimwa kuphunzitsa koma mwanzimu umodzi ife tonse timabatizidwa kulowa muthupi limodzi ndipo timakhalisidwa angwiro kupyolera mukuzunzika kwake.
Then we look different. We think different. We act different. We live different.
Ndiye ife timayang'ana mosiyana. Ife timaganiza mosiyana. Ife timachita mosiyana. Ife timakhala moyo mosiyana.
Not because it's a duty or we belong to church, but because of the love that God has shed abroad in our hearts by the Holy Ghost that makes us fellow citizens of the kingdom of God, then there's no denomination or barriers in that.
Amen.
We're all one great body.
Osati chifukwa ndi mwanchito kapena ndife apa mpingo, koma chifukwa cha chikondi chimene Mulungu wachika mu mitima yathu ndi mzimu woyera. Izo zimatipanga ife kukhala mbadwa limodzi nawo mu ufumu wa Mulungu. Ndiye palibe chipembedzo kapena malire mmenemo, ndife tonse thupi limodzi lalikulu.
Now we're ready to enter in upon the morning lesson in a few moments. One more thing I'd like to get to here. That is that Paul speaking in the book of the sixth chapter, we find out here that we're made perfect in Christ. Then in the 13th verse of the sixth chapter, just a little background.
Tsopano ndife okonzeka kuti tilowe papunziro la mawawu mumphindi zochepa. Chindu chimozi choonjezera chimene ine ndikanafuna kuti ndifikepo apa. Icho ndicho kuti Paulo akuyankhula mu buku la 7 kapena mutu wa 6. Ife tikupeza apa kuti ife timapangidwa kukhala angwiro mwa Khristu. Ndiye mundime ya satini ya mutu wa 6 maziko pang'ono chabe.
For when God made promise to Abraham, because he could swear by no greater, he swear by himself. God swore by himself, because he could not swear by anyone greater.
Pakuti pamene Mulungu anapanga lonjezo kwa Abrahamu, chifukwa iye sakanakhoza kulumbira pa wina wokulirapo, iye analumbirira pa iye mwini. Mulungu analumbirira pa iye mwini, chifukwa iye sakanakhoza kulumbira pa wina wokulirapo.
Now we want to go back, let's get to Galatians just a few moments. Turn back to the book of Galatians and get Galatians 3:16, and we'll read here just a moment of what he swore by.
Tsopano ife tikufuna kuti tibwelele mbuyo. Tiyeni titenge pa Galatia mphindi zochepa zokha. Tembenuzirani ku buku la Galatia ndi kupeza Galatia 3:16. Ndipo ife tiwerenga pa mphindi yokha pa yemwe iye anamulumbirirapo.
Now to Abraham and his seed were the promise made, he saith not, and to seeds as of many, but as of one, to the seed which is Christ.
Tsopano kwa Abrahamu ndi mbewu yake, lonjezo linapangidwa. Iye sanati ndi kwa mbewu ngati zambiri, koma ngati imodzi, kwa mbewu yomwe ili Khristu.
Now if you'll notice reading that close, I should read, to Abraham and his seed, Sangler, were the promises, plural, made.
Sobano ngati inu munga sindikire powerenga izo macheru sobano pamene inu mukuwerenga. Kwa Abrahamu ndi mbewu yake imodzi. Anali malonjezo ochuluka atapangidwira.
Abraham and his seed. Now the seed of Abraham was one which was Christ, and prefigure Isaac, but Abraham had many children.
Abrahamu ndi mbewu yake. Tsopano mbewu ya Abrahamu inali imodzi, yemwe anali Khristu, mwachoyimira chotsogolera Isaac. Koma Abrahamu anali ndi wana ambiri.
He had one before he had Isaac, which was showing the slipping up of the unbelief of Sarah, who wanted Hannah to bring the child, thinking that she was too old, and God to bypass and make some other way from the way that he had promised to do it. But God keeps his promise.
Amen.
No matter how unreasonable it may seem, God's obligated to his promise.
Iye anali nae wina, iye asanakale nae Isaac. Chomwechi inkasonyeza, kuteleleka mwa kusakulupirila kwa Sara, yemwe ankafuna Hana, kuti abale mwanayo. Kuganiza kuti iye anali woka lamba kwambiri. Ndipo Mulungu kuti alambalale ndi kupanga njira ina yake kwa njira yomwe iye analonjeza kuti achitire izo. Koma Mulungu amasunga lonjezo lake. Zilibe kanthu momwe zingaonekere kuti zili zosalingalirika. Mulungu amakhala wokakamizidwira kulonjezo lake.
And Sarah thought that maybe she could have Hannah, or Hagar rather, her maid to give birth to a baby through Abraham, and she would take it, and that became Ishmael, which was a thorn in the flesh from then until now.
Amen.
Still a thorn in the flesh. For now there come the Arabs, and they've always been that way.
Ndipo Sara anaganiza kuti mwina akanakhala ndi Hana kapena Hagar akani mzakazi wake kuti abale mwana kudzera mwa Abraham. Ndipo iye akanadzamutenga iye. Ndipo ameneyo anadzakhala Ishmael, yemwe anali munga munofu. Kuyambira pamenepo mpaka pano akadali munga munofu, chifukwa kuchokerapo kunadza Aluya. Ndipo iwo nthawi zonse akhala ali mwanjira imeneyo.
Now, any time that you disbelieve the naked word of God and adopt some other way, it'll be a thorn in your flesh from there on. You take just what God said. If he said it, that's just what he means. Oh, blessed be his name.
Tsopano, nthawi iliyonse yomwe iwe sukulupirira mawu apoyera Mulungu ndi kutenga njira ina yake, uwo udzakhala munga munofu wanu kuchokera pamenepo mpakana. Inu muzitenga basi zomwe Mulungu ananena. Ngati iye ananena izo, izo ndi basi zomwe iye akutanthauza. Oh Lord, ala likhale dzina lake.
Just take his word. No matter what tries to bypass it, well, it really doesn't mean that. It means just what it says. When God makes a promise.
Muzingotenga mawu ake, zilibe kanthu omwe angayese kumalambalala kuti chabwino iwo ndithudi sakutanthauza zimenezo. Iwo amatanthauza basi zomwe iwo akunena pamene Mulungu apanga lonjezo.
Now, if we'll notice closely, Abraham and his seed were the promises. One was the seed, singular, and the other was promises. There's more than one promise and more than one person that's included in the seed of Abraham.
Tsopano ngaripe tingazindikire mwachelu, Abrahamu ndi mbewu yake anali malonjezo. China chinali mbewu imodzi, ndi chinzakecho chinali malonjezo. Palizopo salonjezo limodzi, ndi oposa munthu mmodzi omwe ali owerengeredwa mu mbewu ya Abraham.
See, there's one seed, but many people have this seed.
Amen.
See, there were not just Abraham alone or to Isaac alone, but it was to all the seed of Abraham, the promises was made to each and every individual seed of that seed.
Amen.
You get it?
Mugona, pali mbewu imodzi, koma anthu ambiri ambewuyo. Mukuona, iwo anali osati Abrahamu yekha kapena kwa Isaki yekha, koma iwo anali akwa mbewu yonse ya Abrahamu. Malonjezo anapangidwa kwa mbewu ya wina aliyense pa yekha wa mbewu imeneyo. Inu mukumvesa izo?
Therefore, we being dead in Christ, according to the scriptures, we take on Abraham's seed and are heirs according to the promise.
Chotero ife pokhala okufa mwa Khristu molingana ndi malemba, ife timatengapo mbewu ya Abrahamu ndi olandira molingana ndi lonjezo.
not by joining church or forming of the dead articles or so forth, but by being born of the Spirit of Christ, we are Abraham's seed and are joint heirs with him in the kingdom.
Osadipa kujowina mpingo kapena kupanga kwa zikhazikitso zakufa kapena zina zotero koma pakukhala obadwa mwanzimu wa Khristu. Ife ndife mbewu ya Abraham ndi olandira limodzi ndi iye mu ufumu.
Then we go on to read then just a little further now. God making an oath, now the 17th verse of the 6th chapter, wherein God willing more abundantly, God willing more abundantly to show unto the heirs of promise the immutability of his counsel, confirmed it with an oath.
Ndiye ife tikupitirira kuti tiwerenge ndiye mopitirira pangono sopano Mulungu akupanga lumbirilo. Tsopano ndime ya 17 ya muri wa 6. Momwe Mulungu pololela mochuluka kwambiri. Mulungu pololela mochuluka kwambiri kuti asonyeze kwa olandila lonjezo kusalephera kwa uphungu wake anatsimikizira izo ndi lumbirilo.
Oh, let's just rest now a few minutes. God more willing, not that he had to, but to make this a sure thing. Now we've already found that God became flesh, dwelt among us, how that he manifested his self towards the world.
Oh, tienti ngopuma sopano maminiti pangono. Mulungu kulolela mochuluka. Osati kuti yankasowa kutelo, koma kuti achipange ichi chinthu chotsimikizika. Tsono ife tapeza kale kuti Mulungu anakhala thupi, anadzakhala pakati pathu momwe iye anadzionetsera iye mwini kwa dziko.
When he found the woman in adultery, he said, I don't condemn you, go sin no more. When he found the sick, he acted just the way he'd have to act, for he was God, and he healed the sick, he raised the dead, he forgave the sins, no matter how they was and how many and how backslidden, he forgave them anyhow if they were willing to come and ask.
Pamene iye anamupeza mkazi muchigololo, anati ine sindiri kukutsutsa iwe, pita usakachimwenso. Pamene iye anapeza wodwala, iye anachita basi mwanjila yomwe iye akanayenera kuti achitire. Pakuti iye anali Mulungu. Ndipo iye amachiza wodwala. Iye amaukisa akufa. Iye amakululukira machimo. Zinalibe kanthu momwe iwe analili. Ndi ochuluka bwanji ndi momwe analili atabwererera mbuyo. Iye anawakululukira iwo muli monse ngati iwe anali ololera kuti abwere ndi kudzapempha.
Now, notice, if God acted any one time on a certain circumstance, and if that same circumstance arise again, he's got to act the second time like he did the first time, or he's unjust.
Amen.
Tsopano zindikirani. Ngati Mulungu anachitapo pa nthawi ina iliyonse, pa chochitika china chake, ndipo ngati chochitika chimenecho chiukaponso, iye ayenera kuti achite nthawi yachiwiriyo momwe iye anachitira nthawi yoyamba kapena iye ndi osalungama. Mukuona?
No matter how bad you are in sin, how stupid you may become, he's got to act to you like he did that fallen woman, or he acted wrong then.
Zilibe kanthu momwe iwe uliri woyipa mutchimo kutsika kwake komwe iwe ungakhale, iye ayenera kuti achite kwa iwe momwe iye anachitira kwa mkazi wakugwa uja kapena iye anachita mola kuika pajapa.
God's behavior is his person, and what he is in his behavior declares his person.
Amen.
And that's the way you are. In your behavior of life tells what you are.
khalidwe la Mulungu ndilo umuntu wake ndipo chimene iye ali mu khalidwe lake chimafotokoza umuntu wake ndipo ndi momwe inu muliri mu khalidwe lanu la moyo limafotokoza chomwe inu muli.
As we had went through a lesson or two ago, the Methodist people wanted to declare it, when you shout, you got it. The Pentecostal says, when you spoke with tongues, you got it. The Shaker said, when you shake, you got it. The Pennsylvania Shakers.
Monga ife tinalinazo, ndipo tinadusamo. Punziro kapena awira apitao. Anthu achi Methodist amafuna kulengeza kuti pamene iwe ufula iwe ulinawo iwo. Achi Pentecostite amati pamene iwe unayankhula mu malilime iwe unaulandira iwo. Ogwedezeka mkati pamene iwe ogwedezeka iwe waulandira iwo. Ogwedezeka ku Pennsylvania.
And we find out that they're all wrong. Your life declares it.
Amen.
Your person declares what you are.
Amen.
A man is known by his works. And whatever your life is.
Ndipo ife tikupeza kuti iwe onse akulakwitsa. Moyo wako umafotokoza izo. Umuntu wako umafotokoza chomwe iwe uli. Munthu amadziwika ndi zinchito zake ndi chilichonse chomwe moyo wako uli.
You've heard the old story, your life speaks so loud I can't hear your words.
Amen.
So whatever you are the life that you live shows what kind of a spirit is in you.
Inu munayimvapo nkhani yakale, moyo wako kuyankhula mofula kwambiri ine sindikutha kumva mawu ako. Chotero chilichonse chomwe iwe uli, iwe uli. Moyo umene iwe ukukhala, ukusonyeza mtundu wa mzimu umene uli mwa iwe.
And then you may impersonate the wrong thing, or impersonate the right thing, may I say. You may impersonate a Christian, but there will by and by come a time when the strain will be put on. Then it will show what you are. A chain is its strongest at its weakest link.
Ndiyeno inu mukoza kumasanzila chinthu chola kwika. Kapena kusanzila chinthu cholondola. Mwina ine ndinene. Inu mukoza kusanzila mkrisitu. Koma padzafika pangono ndi pangono. Idzafika nthawi. Pamene kutsinjika kudzayikidwapo. Ndiye izo zidzasonyeza chomwe inu muli. Chingwe chimakhala champhamvu pa malo ake ofowoketsa.
When Christ, the Son of God, was put to the test.
Amen.
It showed what he was.
Amen.
Sure, when you're put to the test, it'll prove what you are. Your life always reflects what's on the inside of you. By and by, be sure your sins don't find you out. That's what we're trying to say.
Pamene Khristu mwana wa Mulungu anayikidwa ku mayesero, zinasonyeza chomwe iye anali. Zedi, pamene iwe uyikidwa ku mayesero, izo zitsimikizira chomwe iwe uli. Moyo wako nthawi zonse umanyezimiritsira chomwe chili mkati mwa iwe. Pangono ndi pangono khalani otsimikiza kuti machimo anu asadzakupezeni inu. Ndi chomwe ife tikuyesera kuchinena.
Jesus said in St. John 5:24, he that heareth, not he that shaketh, he that speaketh, he that heareth my word and believeth on him that sent me has eternal life.
Amen.
And shall never come to the judgment but pass from death unto life.
Yesu anati mu Yohani woyera 5:24, yamene amva. Osati iye amene agwedezeka, iye amene ayankhula, iye amene amva mawu anga nakhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wa muyaya. Ndipo sadzabwera konse ku chiweruzo koma wadutsa kuchokera ku imfa wapita ku moyo.
It's your faith, and your faith confessed by your lips make manifest to the people that can hear. But your life is open before all.
Amen.
So no matter how much you try to act this and do this, it'll never work. It's got to be in you.
Amen.
That's the real kernel of the whole story.
Ndi chikhulupiriro chanu. Ndipo chikhulupiriro chanu chovomerezedwa ndi milomo yanu chimaonetsera kwa anthu omwe angathe kumva. Koma moyo wanu ndi wotsekuka pamaso pa onse. Kotero zilibe kanthu kuchuluka kwa momwe inu mukuyesera kudzichititsa ichi ndi kupanga ichi. Izo sizidzagwira konse ntchito, izo ziyenera kukhala zili mwa inu. Apo ndi pachimake penipeni pankhani yonseyo.
Your personal faith in the resurrected Christ as your Savior, that He's at the right hand of God acting in your place this morning, as you're acting in His place down here as a witness.
Chikhulupiriro chanu chanu mwa Khristu woukitsidwa, monga mpulumusi wanu, kuti Iye ali pa dzanja lamanja la Mulungu, akuchita mu malo anu mawa uno, pamene inu mukuchita mu malo ake pansi kuno monga mboni.
A witness is to act instead of somebody. Stand for you as a witness. And as your life reflects here, what your testimony is in Christ, it reflects there and it reflects here. And He is up there as what He is for you reflects both there and here.
Mboni imachita malo mwa wina wake, kukuimira inu ngati mboni. Ndipo pamene moyo wanu ukunyezimirisa kuno, chomwe umboni wanu uli mwa Khristu, iwo ukunyezimirisa kumeneko, ndipo iwo ukunyezimirisa kuno. Ndipo Iye ali mwamba umo, monga momwe Iye aliri kwa inu. Akunyezimirisa limodzi kuko ndi kuno.
So you are, by your faith are you saved, and that alone. So sensations, emotions, feelings, anything has no place at all in it.
Chotelo inu muli, mwachikhulupiriro chanu, inu muli opulumutsidwa, ndipo icho chokha. Chotelo zokirikisha, zotengeka, zomverera, chilichonse, chilibe malo mkomwe mwa icho.
Now, don't think wrong that I do not believe in these emotions, certainly. But what we're on now trying to drill to this people of this day is not emotions.
Tsopano osati, tsopano musati muziganiza molakwika kuti ine sindimakhulupirira mu zotengeka izi. Ndithudi, koma pa chomwe ife tiri tsopano, kuyesera kugomerera kwa anthu awa atsiku lino sizotengeka.
The devil has tucked those things and went wild with the people, letting them base their eternal destination upon an emotion. Shouting, speaking with tongues, going to church every Sunday, acting like a Christian. That won't have one bearing at that day.
Ndielekezi wazitenga zinthu zimenezo ndipo wapita nawo kuthengo wanthu. Kuwasiya iwo azikhazikitsa kopita kwawo kwa muyaya pa zotengeka, kufula, kuyangula ndi malilime, kumapita kuchalichira Mulungu lilonse, kumachita ngati Mkhristu. Izo sizidzakhala ndi chochita chimodzi pa tsiku limenelo.
Except the man is born again, and your life reflects what you are on the inside. See? Not your emotions.
Kubadula munthuyo atabadwa kachiwiri, ndipo moyo wanu kumanyazimirisa chomwe inu muli mkatimo, mukona osati zotengeka zanu.
You could have blood in your hands, you could speak with tongues, you could heal the sick, you could move mountains with your faith, and you are nothing yet. 1 Corinthians 13, see?
Inu mukoza kukhala ndi magazi mmanja mwanu, inu mukoza kuyangula ndi malilime, inu mukoza kumachiza odwala, inu mukoza kusunda mapiri ndi chikhulupiriro chanu. Ndipo inu simuli kanthu apobe. Akorinto oyamba 13. Mukuona?
It's got to be something happened by birth which comes from God. And God brings a new birth into you.
Amen.
and gives you a part of himself, then those things are. You are a new creation.
Icho chieni na kukala chiri china chake, chomwe china chitika mwakubadwa, komwe kumabwela kuchokela kwa Mulungu. Ndipo Mulungu amabwelese kubadwa kwa tsopano mkati mwa inu. Ndi kukupatsani inu gao la iye mwini. Ndiye zinthu zimenezo ziridi. Inu ndinu cholengedwa cha tsopano.
I give unto them eternal. We went through the word eternal. Forever is a space of time. Eternity is forever. Forever and forever. But there's only one eternity.
Ine ndi mapeleka kwa iwo wa muyaya. Ife tinadusa mumau oti muyaya. Kwanda wizonse ndi danga la ndawi. Umuyaya ndi kwanda wizonse kwanda wiza ndawi. Koma pali umuyaya umozi woka.
And we find out that you receive eternal life. And the word in the Greek is Zoe, which means God's life, and you receive part of God's life, which makes you a spiritual son of God. And you're just as everlasting as God is everlasting.
Ndipoife tikupeza kuti iwe umalandira moyo wa muyaya. Ndipo mawu ake mu Chigiriki ndi Zoe, omwe amalandauza moyo wa Mulungu. Ndipo iwe umalandira gao la moyo wa Mulungu umene umakupanga iwe kukhala mwana wa uzimu wa Mulungu. Ndipo ndiwe basi wosatha monga Mulungu ali wosatha.
You have no end, no place to stop because you had no place to begin. Anything has a beginning has an end. And that without a beginning has no end.
Iwe ulibe matelo. Ulibe malo legezela. Chifwa iwe unalibe malo tu yambirepo. Chiri chonse chomwe chiri ndi chiyambi, chiri nao matelo. Ndipo icho chomwe chiribe chiyambi, chiribe matelo.
How we love that precious word. How the Christian should be established in the faith that was once delivered to the saints. And not be tossed about place to place and joining different churches.
Momwe ife tikuwa kondela mawu ofunikawo. Momwe Mkristu ayenera kukhala wokhazikika mu chikhulupiriro chimene chinaperekedwa kamodzi kwa oyera. Ndikuti asamango kangidwira uku ndi uko. Malo kupita kumalo ndi kumajowina mipingo yosiyana siyana.
Any church you want to belong to is all right as long as you're a Christian. But first, but the first thing, which is that birth that makes you kinfolks to God as God became kinfolks with you.
Mpingo uliwonse omwe inu mukufuna kuti mukhale wa iwo zili bwino bwino. Bola ngati inu muli Mkhrisitu. Koma poyamba yikani chinthu choyambirira chomwe chili kubadwa uko komwe kumakupangisani inu kukhala wapachibale kwa Mulungu monga Mulungu anadzakhala wapachibale kwa inu.
He became kinfolks that he might raise you up. Before he can raise you up, he has to give you eternal life. Then God had become kinfolks to take death to raise you up. Then you have become kinfolks to him in order to go in the resurrection.
Iye anakhala wapachibale kuti iye adzakhoze kukutsani inu. Iye asana kutseni inu. Iye ayenera kuti akupatseni inu moyo wa muyaya. Ndiye Mulungu ankayenera kuti akhale wapachibale kuti atenge imfa kuti akuukitseni inu. Ndiye inu muyenera kukhala wapachibale kwa iye polinga kuti inu mupite muchiukitsiro.
You see what it is? It's just a swap. God became you that you might become God. See?
Amen.
God became a part of you, flesh, that you might, by his grace, become a part of him. Amen. That's all to have eternal life. Just a beautiful picture, and oh, we love it.
Amen.
Inu mugona jomwe izo ziri, izo zangokala kusintani sana. Mulungu anakala inu, kuri inu mkoze kukala Mulungu. Mugona? Mulungu anakala gao la inu nofu, kuri inu mkoze majisomo chake kukala gao la iye. Ndizo zonse, kuri mkale nao moyo wa muyaya. Chitunzi choko ngula basi, ndipo ife tukuzikonda izi.
Now, God willing more abundantly. Didn't have to, but he was willing to. I'm so glad of that, aren't you?
Amen.
That our God is willing.
Tsopano, Mulungu kulolela mochuluka kwambiri. Sama sowa kutelo, koma iye anali kulolela kutelo. Ndine wokondwa kwambiri nazo zimenezo, si choncho inu kuti Mulungu wathu akulolera.
Look, what if he wasn't long suffering? What is the fruit of the Spirit? Love, joy, faith, peace, long suffering. That's a part of God that's in you.
Penyani, banjingadiye aganaja sakale wopiri la motalika. Kodi chipaso janzi mundijani. Chikondi chimwemwe chikulupiri lontendere kupiri la motalika. Ilo ndigao la Mulungu lomweliri mwainu.
And can forbearing one another's burdens, forgiving one another, as God for Christ's sake forgive you. The Spirit of God in you makes you that way.
Ndipo mukoza kunyamulizana zolemetsa za wina ndi mzake, kukhululukirana wina ndi mzake, monga Mulungu chifukwa cha Khristu anakukhululukirani inu. Mzimu wa Mulungu mwa inu umakupangisani inu mwa njira imeneyo.
And then when God was here on earth and became you, became sin, that him taking your sin bore for you and paid your penalty for it. God is long-suffering, forbearing our burdens.
Ndiyeno pamene Mulungu anali kuno pa dziko lapansi, ndipo anadzakhala inu. Anadzakhala tchimo, kuti iye porenga tchimo lanu, anakunyamulirani inu ilo, ndipo analipirira chilango chanu cha izo. Mulungu ndiwo pirira motalika, woti nyamulira akatundu wathu.
And then he's a good God. If you want certain things your way, you know God's good enough to do that. He loves to make you happy. He's love. And his great love constrains him to even step down sometimes to let you have the things that you want.
Amen.
Ndiyeno iye ndi Mulungu wabwino. Ngati inu mukufuna kuti zinthu zina mwa njira yanu, inu mukudziwa. Mulungu ndi wabwino mokwanira kuti achita izo. Iye amakonda kuti akupangiseni inu kukondwa. Iye amafuna kutelo. Iye ndi chikondi. Ndipo chikondi chake chachikulu chimamukakamiza iye ngakhale kuti azitsika pansi nthawi zina kuti akuloleni inu kukhala ndi zinthu zomwe inu mukuzifuna.
Look at Thomas after the resurrection. Thomas wouldn't believe. Oh, he's got many children today. But Thomas said, no, I'll have to have some evidence. I'll have to put my hands in his side and in his, my fingers over here in his hands before I will believe it. I don't care what you say.
Tayanganani pa Thomas. Chitachitika chiukitsiro. Thomas sanka koza ukhulupirira. Oh, iye ali nawo ana ambiri lero. Koma Thomas anati, ayi, ine ndiyenera kuti ndikakhale nawo umboni wina wake. Ine ndikuyenera kuti ndike manjanga mumbali yake ndi muzake. Zala zanga cha apa manja ake. Ine ndisana kulupirire izo. Ine sindikusamala zomwe inu mukunena.
See, he was all out of the scripture order right then. You're supposed to believe it. So he said, I have to have some sort of evidence to prove it. And Jesus appeared, he's good. Come on, Thomas. If that's what you want, well, here you are, you can have it.
Mugona, ye anali atachoka yense mudongo solo lalemba apo pomwe. Inu mumayenera kuti muzikhulupirira izo. Chotero iye anati, ine ndiyenera kuti ndikhale nawo mtundu wina wa umboni kuti nditsimikizire izo. Ndipo Yesu anaonekera. Iye ndi wabwino. Bwera pano Thomas. Ngati icho ndi chomwe iwe ukufuna chabwino, ndi zimenezotu. Iwe ukhoza kukhala nazo izo.
That's the way we are. We say, Lord, I got to speak with tongues. Ndimomwe ife tiriri, ife timati
Ambuye, ine ndiyenera kuti ndiyankhule ndi malilime iyi. Ine ndiyenera kuti ndifule, ine ndiyenera. Opitirirani nazo. Ine ndikulolani inu mukhale nazo izo. Iye ndi wabwino.
So he stuck his hands in his side. Then he said, oh, it's my Lord and my God. He said, now Thomas, you believe since you've seen. But how much greater is their reward who has no evidence and yet believes it?
Chodelo iyana kuza manjake mbali mwake. Ndiye iyana di, oh, ndi Ambuye wanga, ndi Mulungu wanga. Iyana di, sobano Tomasi, iwe wakulupirira pakuti waona. Koma kuchuluka kwake, kwa omwe alibe umboni ndipo, koma abe, akukulupirira izo.
Amen. Very hard. That's where we must get to. How much greater is the reward who's seen nothing, but yet believe it. It's an act of faith that we accept it.
Ndizimene zotu. Ndipamene ife tienela kuti tifikepo. Kuchuluka kwake kwa mphoto ya omwe sana uone kanthu komabe akuzikhulupirira izo. Ndikuchita kwa chikhulupiriro kuti ife tazilandirira izo.
Now, I believe signs following the believers, but let's put first things first. You're going to have the signs without this. Paul said you could.
Tsopano ine ndikukhulupirira zizindikiro zimatsatira okhulupirira. Koma tiyeni tizike zinthu zoyamba poyamba. Inu mukhoza kukhala ndi zizindikiro. Opanda ichi. Paulo anati, inu mukanakhoza.
He said, I can speak with tongue like both men and angels. I'm nothing. I can move mountains by my faith. I'm nothing. I could understand the Bible in such a way I could know all the mysteries of God. I'm nothing. See, that's gifts of the Holy Spirit. Without the Holy Spirit.
Iye anati, ine ndikanakhoza kumayankhula ndi lilime monga a onse anthu ndi angelo, sindili kanthu. Ine ndikanakhoza kusuntha mapiri ndi chikhulupiriro changa, ine sindili kanthu. Ine ndikanakhoza kumamvetsa Baibulo mwanjira yakuti ine ndikanakhoza kumadziwa zinsinsi zonse za Mulungu, ine sindili kanthu. Mukuona? Izo ndi mphaso za Mzimu Woyera popanda Mzimu Woyera.
The Holy Spirit is God. God is love, joy,
Amen.
Peace, long-suffering, gentleness, patience.
Amen.
That's the Spirit of God. That's what God raises up in the last days. Through that Spirit.
Mzimu Woyera ndi Mulungu. Mulungu ndi chikondi, chimwemwe, ntendere, kupirira motalika, kuleza chipiriro. Umeneo ndi Mzimu wa Mulungu. Ndizomwe Mulungu akuziutsa mumasiku otsiriza, kudzera mu Mzimu umeneo.
Now, not willing, God more willing, abundantly, to show unto the heirs of the promise, God more willing to show the heirs. Who is the heirs? We being dead in Christ take on Abraham's seed and her heirs.
Tsopano kusalola. Mulungu kulolela mochuluka kuti asonyeze kwa olandira alonjezo. Mulungu kulolela mochuluka kuti asonyeze olandira. Kodi olandira ndi ndani? Ifepo kala okufa mwa Kristu. Timatengera pa ife mbewu ya Abraham. Ndipo ndi ife olandira.
Amen. Does that soak in?
Amen.
We are heirs of the kingdom of God through a sworn promise.
Amen.
God didn't have to swear. His word's perfect. But he swore too by himself, for there's no one greater. As we read on just a moment, listen.
Oh, kwadizo zikulowele lankati. Ife ndife olandila aufumu wa Mulungu. Kupyole la mulonjezo lolumbiridwa. Mulungu sanka suwa kuta alumbire mauwake ndi angwiro. Koma iye analumbira aponso. paiye mwini pakuti uko kunalibe wina wankulupo pamenepe tikupitiliza kuwerenga mpindi yokha mvetserani.
The promise of the immutability of his counsel confirmed it by an oath. The immutability, the unchangeable.
Amen.
God cannot change. He has to remain the same.
Lonjezo la kusalephera kwa uphungu wake anatsimikizira ilo mwalumbiriro kusalepheleka wosasintha. Mulungu sangakhoze kusintha, yayenera kumakhalabe yemweyo.
And if God healed one sick person, he can never change his attitude.
Amen.
God forgive one sinner, one prostitute, he can never change his attitude. The immutability, the unchanging of God's word.
Ndipo ngati Mulungu anamuchiza munthu mmodzi wodwala, iye sangakhoze konse kusintha lingaliro lake. Mulungu anamukhululukira wochimwa mmodzi, wachiwelewele mmodzi, iye sangakhoze konse kusintha lingaliro lake. Kusalepheleka, kusasintha kwa mawu a Mulungu.
God said in one place, I'm the Lord who heals all our diseases. He has to stay with it.
Amen.
For his infant, he knew the end from the beginning.
Mulungu ananena mu malo amodzi, ine ndina Ambuye yemwe ndimachiza matenda anu onse. Iye ayenera kukhala ndi chimenecho, pakuti iye ndi wopanda malire. Iye ankadziwa mapeto kuchokera kuchiyambi.
I can say, I'll do this. And the Bible said we ought to say, if the Lord is willing. Because I'm a mortal. I don't know. Sometimes I have to take my word back, but God can't take his back.
Amen.
He's God.
Tsopano ine ndikoza kunena, ine ndichita ichi. Ndipo Bible linati, ife tikuyenera kumati ngati Ambuye alola. Chifukwa ndine wachivundi, ine sindikudziwa. Ndawi zina ine ndimachita kubweza mawu anga, koma Mulungu sangakhoze kubweza ake. Iye ndi Mulungu.
And he only requested one thing, if thou canst believe.
Amen.
Oh my.
Lord.
If you can believe, all things are possible.
Amen.
If thou canst believe. That's all.
Ndipo iye anangoti funsa ife chinthu chimodzi. Ngati inu mudati mukhulupirire. Oh my. Ngati inu mungathe kukhulupirira zinthu zonse ndi zotheka. Ngati inu mudati mukhulupirire ndi zonse.
If you can, there's a question. But not the question is on God's word. Because his immutability, he cannot change. How wonderful. Now listen as we read on down.
Inu ngati inu mungathe ndi limenelo funsolo. Koma sikuti funsolo lili pa mawu a Mulungu chifukwa kusalephera kwake. Iye sangakhoze kusintha kudabwisa kwakeko. Tsopano mvetserani pamene ife tikuwerenga mpaka pansi.
That by two immutable things in which it is impossible for God to lie. Impossible and impossibility and immutability is practically the same word. Can't change, can't move, has to stay the same forever. Can't be changed. The immutability and the impossibility.
Kuti mazinthu ziwiri zosalephereka muzomwe ndi zosatheka kuti Mulungu aname. Zosatheka, kusatheka ndi kusalephereka mwakuchitika ndi mawu ofanana. Sangathe kusintha, sangathe kusuntha. Izo ziyenera kukhala mofanana kwa nthawi zonse. Sizingatheke kusinthidwa, kusalephereka ndi kusatheka.
And two by two immutable things in which it was impossible for God to lie. We have two things, yes. First, his word said he would do it. The second was his sworn oath on it he'd do it.
Ndipo ziwiri. Mwa zinthu ziwiri zosalephereka muzomwe kunali kosatheka kuti Mulungu aname. Ife tilinazo zinthu ziwiri, inde choyamba mawu ake anati iye akanadzazichita izo. Chachiwiri chinali lumbiro lake lolumbiridwa pa izo. Iye akanadzazichita izo.
Oh my. Eva. What type of people should we be? Why should we be tossed about and run about and taking the things of the world and acting like this 1957 streamlined model Christianity?
Oh my. Ndi mtundu wanji wa omwe ife tikuyenera kukhala. Chifukwa chiyani kuti ife tizikankhidwira uku ndi uko ndi kumathamangira uku ndi uko ndi kumatenga zinthu za mdziko ndi kumachita monga kapangidwe kochepesedwa ka Chikhristu cha
1957 ichi. That settles it.
Ife tikufuna kuti tikhale mtundu wakachitidwe kachikale komwe kamamutenga Mulungu pa mawu ake. Ndikumazitcha zinthu izo zomwe palibe ngati kuti izo zilipo. Ngati Mulungu ananena chomwecho izo zikukhazikitsa ichi.
Abraham, who the promise is given to him and his seed, he called the things which were not as though they were. For it was God's promise, knowing that God could not lie.
Abrahamu, kwa yemwe lonjezolo linaperekedwa, kwa iye ndi mbewu yake, iye anazitcha zinthu zomwe panalibe, ngati kuti zinalipo. Pakuti ilo linali lonjezo la Mulungu, podziwa kuti Mulungu sangathe kunama.
He promised him that, and he believed it, as the years passed by, and the promise seemed to get further away to the natural eye, it become closer to Abraham.
Iye anamulonjeza iye zimenezo. Ndipo iye anazikhulupirira izo. Ndipo pamene zaka zinkadutsa apo, ndipo lonjezolo linkaoneka ngati lili kutali kwambiri kwa diso la chibadwa. Ilo linkakhala loyandikirapo kwa Abraham.
Instead of being weak and say, well, maybe there is no such a thing as divine healing. Maybe there is no such a thing. Maybe I've been wrong in all my conceptions. Then that shows one thing, that you haven't been born again.
Malo morakale wofoka mkuti chabwino mwina mwake palibe chinthu choterocho ngati machiriswa uzimu. Mwina mwake ine ndinalakwisa kuyankhula. Mwina mwake palibe chinthu choterocho. Mwina mwake ine ndakhala ndikulakwisa mu malingaliro anga onse. Ndiye izo zikusonyeza chinthu chimodzi kuti inu simunabadwe kachiwiri.
Part we got to last Sunday, just a little further back in the chapter. For it is impossible for a man that's once tasted the heavenly gifts and things to fall away again to renew himself to repentance. Absolutely, totally impossible.
Pakuti ndi ife tinadutsamo la Mulungu lapitali kupita pang'ono pokha mbuyo mumutu. Pakuti ndi kosatheka kwa munthu yemwe anayamba walawapo mphaso zakumwamba ndi zinthu kuti agwere kutali ndi kudzazikonzanso yekha mwakulapa. Mwantheradi kwa thunthu nzosatheka.
For he that is born of God does not and cannot commit sin. Amen. For the seed of God remains in him and he cannot sin. The seed of God is the word of God. Faith cometh by hearing, hearing the word. The sacrifice is made, it's all over.
Pakuti iye amene wabadwa mwa Mulungu samachita ndipo sangakhoze kuchita tchimo. Pakuti mbewu ya Mulungu imakhalabe ili mwa iye ndipo iye sangakhoze kuchimwa. Mbewu ya Mulungu ndiyo mawu a Mulungu. Chikhulupiriro chimadza pakumva kumva mawu. Nsembe inapangidwa izo zonse zatha.
Now if you do wrong, God will make you pay for it. But if you do you wrong, you don't do it willingly. 10th chapter, 47th verse, I believe. For if we sin willfully, and we receive the knowledge of the truth.
Tsopano, ngati inu muchita molakwisa, Mulungu akupangitsani inu kuti mulipire pa izo. Koma ngati inu mutelo, inu mwalakwisa, inu simumachita izo mwakufuna. Muti wa 10 ndime ya 47 ine ndikukhulupirira. Pakuti ngati ife tichimwa mwadala, ife titalandira kale chidziwiso cha choonadi.
But after you're once born, you have the truth, not the knowledge of it, but you have accepted the truth. And it's become a reality.
and you're a child of God for time and eternity. God swore that he would do it.
Koma iwe ukakhala utabadwa kale, iwe umakhala nacho chonari. Osati chiziwiso cha icho, koma iwe wachivomereza chonadi icho. Ndipo icho chakhala cheni cheni. Ndipo ndiwe mwana wa Mulungu kwa nthawi ndi muyaya. Mulungu analumbira kuti iye akanadzachita izo.
Jesus said, he that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life, and I'll raise him up in the last day. He'll never come to the judgment. He's passed from death unto life.
Yesu anati, iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye yemwe anandituma ine, ali nawo moyo osatha. Ndipo ine ndidzamusa iye pa tsiku lotsiriza. Iye sadzabwera konse ku chiweruzo. Iye wadusa kuchokera ku imfa, wapita ku moyo.
Now with an oath like that, God willing that we should receive it. Now watch what he says here, Paul speaking to the church.
Tsopano ndi lumbiriro longa limenelo, Mulungu akulolera kuti ife tizililandira ilo. Tsono penyani zomwe iye akunena apa, Paulo akuyankhula kwa mpingo.
Is it possible for God to lie? We ought to have a strong consolation. Not well, if the Baptists don't treat me right, I'll go to the Methodist, see?
Ndiko satheka kuti Mulungu aname. Ife tiyenera kuti tikhale ndi chitonthozo champhamvu. Osati chabwino ngati a Baptist sazindichitira ine mwabwino, ine ndipita kwa a Methodist. Mukuona?
We should have a strong consolation who has fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. Now in the reading of the last, which hope we have as an anchor of the soul.
Ife tikuyenera kukhala ndi chitonthozo champhamvu amene tathawa pofunapo kabisala kuti tigwire pa chiyembekezo chayikidwa patsogolo pathu. Tsopano mukuwerenga kwa yotsiriza, chiyembekezo chomwe ife tili nacho ngati nangula wa moyo.
The hope, the swore oath of God, we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into, that is, within the veil. Let's speak just a moment on the veil. We didn't get it too good last Sunday night.
Chiembekezo, lumbiro lo lumbiridwa ndi Mulungu. Ife tilinalo ngati nangula wa moyo. Palimozi chokhazikika ndi cholimba. Ndi omwe alowa mkati umo, ali mkati mwachophimba. Tieni tiyankhule mphindi yokha pa chophimba. Ife sitinazitenge izo mwabwino momwe la Mulungu lapitali usiku.
In the veil is the flesh. The veil is what keeps us from seeing God face to face in this church. The veil is what keeps us from seeing the angels at their positions this morning, standing by the seats.
Muchophimba, chophimba cho ndi nofu. Chophimba ndi chimene chimatileperesa ife kuti tisamamuone Mulungu maso ndi maso mu mpingo uno. Chophimba ndi chimene chimatiletsa ife kuti tisawaone angelo pa malo awo mmawa uno atayima pafupi ndi mipando.
The veil is what keeps us from seeing. We're hid behind the veil, and that veil is the flesh. We are sons and daughters of God. We're in the presence of God. The angels of God are encamped about those who fear him.
Chophimba ndi chimene chimaleperesa ife kuti timuone iye. Ife tabisika kuseli kwa chophimba. Ndipo chophimba chimenecho ndi nofu. Ndife ana amuna ndi akazi a Mulungu. Ife tili mukukhalapo kwa Mulungu. Angelo a Mulungu akuzungulira pa iwo amene amamuopa iye.
We're in the presence of God all the time. I'll never leave thee, neither will I ever forsake thee. I'll be with thee always, even unto the end.
Ife tili mukukhalapo kwa Mulungu nthawi zonse. Ine sindizakusiyani konse inu, ngakhale kukutayani inu. Ine ndizikhala ndi inu nthawi zonse, ngakhale mpaka kumapeto.
But the veil is the flesh. That's what keeps us out of his presence. But to the soul, the spirit, by our faith, we know that He's watching us. He's standing by us. He's here now.
Koma jo pimba ndi nofu. Ndichimene chimati chinga ife kuti josamu kukhalapo kwa iye. Koma kupyolera mmoyo nzimu mwachikhulupiriro chathu ife timadziwa kuti iye akutipenya ife. Iye waima pafupi nafe. Iye ali pano tsopano.
Down at Dothan one morning an old prophet was surrounded by an army. And his servant went out and said, "Oh, Father, the whole country surrounded by the aliens." And Elijah raised up and said, "Why, son, there's more with us than there is with them."
Kuja kudodani. Mawawina neneli wachikulire anazunguliridwa ndi ankhondo ndipo wanchito wake anapita panja ndipo anati, "Oh bambo, dziko lonse lazunguliridwa ndi akwina." Ndipo Eliya anaukapo ndipo anati, "Pakutitu mwananga pali ochuluka omwe ali ndi ife uposa omwe ali ndi iwowo."
He said, "God, I would that you'd open his eyes. Take away the veil."
Chabwino yana petila maswake ndipo anayangana pozungulira. Yesanka koza kuona kena kalikonse. Yana di Mulungu, ine ndikanafuna kuti inu mumutsegule maswake. Mumuchotsele chophimbacho.
And when the veil dropped from over his eyes, around that old prophet was chariots of fire. The mountains on fire with angels and chariots. There you are. Oh, then Gehazi could say, I understand now. See, the veil dropped. There's where the hindrance.
Ndipo pamene chophimbacho chinagwa nkuchoka pamaso ake momuzungulira mneneri wachikulire uja panali agaleta moto. Mapira anali pa moto ndi angelo ndi magaleta. Ndinu apo. Oh, ndiye Gehazi, akanakhoza kunena kuti ine ndikumvetsa sopano. Mukuona, chophimba chinakanganukapo. Apo ndi pamene pali cholepheretsa.
Here it is, hold tight. The veil is what keeps us from living the way we should. Veil is what keeps us from doing the things that we really want to do. And God became veiled in flesh, and the veil was torn in two. And God became God again, and He raised up the veil that He hid Himself in. That's the resurrection of the Lord Jesus.
Ndizi apa, zikwireni zimolimba. Chophimba ndi chimene chimatilepheresa ife kuti tisamakhale momwe ife timayenera. Chophimba ndi chimene chimatilepheresa ife kuti tisamachita zinthu zomwe ife timafuna kuti tizizichita kwenikweni. Ndipo Mulungu anadzaphimbidwa munofu. Ndipo chophimbacho chinangambidwa pawiri. Ndipo Mulungu anakhala Mulungu kachiwiri. Ndipo Iye anachiukisa chophimba chomwe Iye ankazibisamo Iye mwini. Ndicho chiukisiro cha Ambuye Yesu.
Proving to us that in this veil that we're now hidden, by faith we believe in and accept it. And when this veil is torn to, I'll go in His presence.
Amen.
With this assurance knowing that I know Him in the power of His resurrection.
Kutsimikizira kwa ife kuti, muchophimba ichichomwe ife tabisalamo tsopano, mwachikhulupiriro ife timakhulupirira izo ndi kuvomereza izo. Ndipo pamene chophimba ichi chidzangambidwa pawiri, ine ndizapita mukukhalapo kwake ndi chitsimikizo ichi podziwa kuti ine ndikumudziwa Iye mu mphamvu ya chiukitsiro chake.
At the coming of the Lord Jesus, this veil will be raised up again.
Amen.
In a perfected way. He'll allow walk and talk with Him as my Savior and my God.
Amen.
When He takes the throne of David, and we'll live forever.
pakudza kwa Ambuye Yesu chophimba ichi chidzaukisidwa aponso mwanjira yangwiro mpaka ine ndizidzayenda ndikumayankhulana ndi iye monga mpulumusi wanga ndi Mulungu wanga pamene iye adzatenga mpando wachifumu wa Davide ndipo ife tizidzakhala moyo kwa nthawi zonse.
In this veil, it has been perfected, but this veil has sin in it. It was, no matter how, don't ever think of that glorified body in this earth. It's got to die same as your soul has to die to be born again.
Muchophimba ichi chidapangidwa kukhala changwiro, koma chophimba ichi chili ndi tchimo mwa icho. Izo zilibe kanthu momwe musati muziganiza konse za thupi la ulemerero ilo mu dziko ili. Ili liyenera lidzafe mofanana monga solo yanu iyenera kuti ife kuti mubadwe kachiwiri.
In the perfection of not eating meats and doing this and perfecting the body, you'll never have it. And you've got to quit this and do this and do this and do this. That's law. That's legalist.
Mungwiro kusadya nyama ndikuchita izi ndikulipangisa thupi kukhala langwiro inu simudzakhala nazo izo konse ndipo inu muyenera kusiya izi ndikuchita izi ndikuchita izi ndikuchita izi ilo ndi lamulo ndiwo azamalamulo.
We don't believe in the legal forms of salvation. We believe it by grace are we saved. Amen. And it's not you. You had nothing to do with it. It's God's election that does it.
Ife sitimakhulupirira mtundu wa malamulo wachipulumutso. Ife timawakhulupirira iwo kuti mwachisomo ife tinapulumusidwa. Ndipo si inuyo, inu munalibe kanthu kochita ndi zimenezo. Ndikusankha kwa Mulungu komwe kumachita izo.
No man can come to me except my Father draws him. That's right. And he all Jesus come to do was to get these that the Father foreknew and predestinated them before the foundation of the world to become sons and daughters of God.
Amen.
Amen. Not him that runneth or him that willeth, but God that showeth mercy.
Palibe munthu angadze kwa ine kupatula Atate anga atamukoka iye ndikokulondola ndipo iye zonse zomwe Yesu anabwera kuti adzachite kunali kuti adzawatenga awa omwe Atate anawadziwiratu ndipo anawakonzeketseratu iwo asanayikidwe maziko a dziko iwo amadzakhala ana amuna ndi akazi a Mulungu. Amen. Si yeyemwe athamanga kapena iye amene afuna koma Mulungu yemwe amasonyeza chifundo.
God that does it. You can't brag at all. It's not a thing that you did. God by grace saved you.
Amen.
Not you yourself. If you do, you got something to brag about. But you have nothing to brag. All praises goes to him.
Amen.
To him. Then he's given you this sure hope. Swore by an oath. The impossibility for his children to ever be lost.
Mulungu ndiyemwe amachita izo. Inu simungadzibwekelele mkomwe. Palibe kanthu komwe inu munakachita. Mulungu mwachisomo anakupulumusani inu. Osati inu inu weni. Ngati inu mutatero inu muli nacho china chake choti muzidzibwekelela nacho. Koma inu mulibe kanthu koti muzidzibwekelela nako. Matamando onse amapita kwa iye. Ndiyeyo. Ndiye iye wakupatsani inu chiyembekezo chotsimikizika. Analumbira palumbiro kusatheka kuti wana ake atayike konse.
Now they get witness for doing wrong. You reap what you sow. You get that? Don't think that you're just going out and sin. Get by with it. If you do and got that attitude, it shows you've never been born again. You get it?
Tsopano iwo amakwapulidwa chifukwa chochita zolakwika. Inu mumakolola zomwe inu munadzala. Inu mumvese izo. Musati muziganiza tsopano kuti inu muzingopita ndi kumakachimwa ndi kumadusa nazo izo. Ngati inu mutelo ndipo ndikukhala ndi lingaliro limenelo. Izo zizisonyeza kuti inu simunayambe mwabadwa mwatsopano. Inu mukuzimvesa izi.
If you still got the desire in you to do the wrong, then you're still wrong. See, for he has perfected forever those that are, and those beasts under the Old Testament, under the legal days, offered yearly, continually, can never take away sin.
ngati inu muli na chobe chikumbo mwa inu, kuti muzichita zolakwika, ndiye inu mukadali wolakwika, mukuona, pakuti iye watikhalisa ife angwiro kwa nthawi zonse, iwo omwe ali, ndipo zinyama zija pansi pa chipangano chakale, pansi pa masiku a lamulo, zinkaperekedwa pa chaka mopitirira, sizikanakoza konse kulichosa tchimo.
When we put our hands upon his head and confess our sins and are born again of the Spirit of God, we have no more desire of sin. Sin is passed from you. That's for time and eternity.
Koma pamene ife tika manja athu pamutu wake ndikuvomereza machimo athu ndikukhala titabadwa mwatsopano mwa mzimu wa Mulungu ife sitimakhalanso ndi chikhumbo china cha tchimo tchimo lachoka kwa inu izo ndi kwa nthawi ndi muyaya.
You make mistakes, you fall, you willfully do wrong. You go out sometime and do things. That don't mean that you're lost. That means that you're going to get correction.
Inu musipanga zola kwitsa. Inu musigwa. Inu musilakwisa mwadala. Inu musituluka nthawi zina ndikukachita zinthu. Izo sizikutandauza kuti inu mwatayika. Izo zikutandauza kuti inu mulandira kukonzedwa.
My little boy, lots of times, my children, I'll do things. Your guys too, that you, they know that's against your rules, and they know what to expect when they do it. They're going to get a whipping for it, sometimes a good one, but it's still your child. Certainly.
Nyamata wanga wangono, ndawi zambiri wananga, ama jida zindu, anu ama telo na oso. Zoma inu, iwo ama ziwauri izo, ndizo susana ndima langizo a anu. Ndipo iwo amadziwa choti achiyembekezere pamene iwo achita izo. Iwo apeza kukwapulidwa chifukwa cha izo. Nawe zina kwabwino komwe. Koma iye akanali mwana wanu ndithudi.
It's impossible for that man to ever be gone again. That's once been born of eternal life. God's not an Indian giver. He that heareth my words and believeth on him and sent me has everlasting life and shall never come to the judgment but pass from death unto life.
Amen.
I'll raise him up at the last days. That's God's promise.
Ndikosatheka kuti munthu ameneyo adzakhala adapita kachiwiri yemwe nthawi ina anayamba wabadwa ndi moyo wa muyaya. Mulungu siwapereka mwachimwenye. Iye amene amva mawu anga ndikukhulupirira pa iye yemwe anandituma ine ali nawo moyo osatha ndipo sadzabwera konse kuchiweruzo koma wadutsa kuchokera ku imfa wapita ku moyo. Ine ndidzamusa iye mu masiku otsiriza. Ndilo lonjezo la Mulungu.
Now, if you go on and say, oh well, then I always do what I want to do. But if you're a Christian, you don't want to do the thing that's wrong. Cause the very life in you, the very foundation. If you want to do wrong, it shows the wrong things in here. How can bitter and sweet water come from the same fountain?
Tsopano ngati inu muzipitirira ndikumati, oh chabwino, ndiye ine ndikoza kuchita basi. Ine nthawi zonse ndimachita zomwe ine ndimafuna kuti ndizichita. Koma ngati iwe uli mkhristu, iwe sumafuna kuti uzichita zinthu zomwe zili zolakwika. Chifukwa moyo omwe uli mwa iwe, maziko omwe. Ngati iwe ukufuna kuti uzichita zolakwika, izo zikusonyeza kuti muli chinthu cholakwika mkati umu. Zingatheke bwanji kuti madzi oyipa ndi okoma azichokera pa kasupe yemweyo.
So you've been all mixed up on some kind of emotion or fabulous something, another sensation, forget it. Go back to the altar and say, God, take my old sinful life away.
Amen.
And put me in such a condition that my whole desire, he is born of God, does not commit sin.
Amen.
That's right, he has no desire to do so.
Chorelo inu mwakhala yense wosokonezeka pa mtundu wina wakutengeka kapena china chake chopambana kukirikisha kwina kwake. Iwalani izo, bwelelani kuguwa ndi kukati, Mulungu uchotseni moyo wanga wakale wa machimowu. Ndi kundika ine muchikhalidwe chotelo kuti chikhumbo changa chonse. Iye amene ali wobadwa mwa Mulungu samachita tchimo. Ukonklondola, iye alibe chikhumbo choti azichita chotero.
Certainly the devil will trap him here and there, but not willfully. The Bible said so. devil will trap him now and then. Sure he will. Try to throw traps to our Lord Jesus.
Ndituri, mdielegezi azimuchela iye nsamba hapa, ndiapo. Kwa maosa di mwadala, Baibulo linani na chomecho, mdielegezi azimuchela iye nsamba pano ndiapo. Zedi ya zitelo, iye anayese laguda hapo nyele misamba kwa mbuye watu Yesu.
He did to Moses and caught him. He did to Peter and caught him. He did to many, but Peter even denied him. But then he went and wept bitterly. There was something in him.
Iye anatelo kwa Mose ndipo anamukola iye. Iye anatelo kwa Petulo ndipo anamukola iye. Iye anachita kwa ambiri. Koma Petulo ngakhalenso anamukana iye. Koma ndiye iye anapita ndipo anagalira mowawidwa. Munali china chake mwa iye.
When the dove was turned out of the ark, the crow went out. He called around. He was in the ark already. But when he went out, his nature was different.
Pamene ngunda inatulusidwa muchombo, kwangwala anapita kunja, iye ankabwekelela konseko. Iye anali muchombo bwino bwino. Koma pamene iye anapita kunja, chikhalidwe chake chinali chosiyana.
He could eat all the old dead carcasses he wanted to and be satisfied. Why, he was a crow to begin with. He was a scavenger. He was no good. He was a hypocrite. He sat on the roost with the dove just as big as the dove was. He could fly anywhere the dove could fly.
Iye ankakhoza kudya nyama zonse zakufa momwe iye ankazifunira. Ndikumagulisidwa bwanji. Iye anali khwangwala pakuyamba pomwe. Iye anali nkangaziwisi. Iye anali wopanda ubwino. Iye anali wachinyengo yemwe anakhala pachisalimozi ndi nkhunda. Wankulu basi monga momwe nkhunda inalili. Iye ankakhoza kuwulukira kulikonse komwe nkhunda inkakhoza kuwulukira.
But he can eat good food just like the dove eat. And then he can eat rotten food what the dove couldn't eat. For the dove is a different mix-up. She's a different mate. She's a dove and the dove cannot digest rotten food because it don't have any gall.
Koma iye akanakhoza kudya zakudya zabwino monga momwe nkhunda imadyera. Ndiyeno iye akanakhoza kudya zakudya zovunda zomwe nkhunda sikanakhoza kuzidya. Pakuti nkhunda ndi kusakaniza kosiyana. Iye ndi wopangidwa mosiyana. Iye ndi nkhunda. Ndipo nkhunda singakhoze kugaya chakudya chovunda. Chifukwa iyo ilibe ndulu iliyonse.
And a man is born to the Spirit of God becomes a dove of God. His nature, his change, his makeup. Yes, sir. You put the spirit of the dove in the crow, he'll never sit on a dead carcass. If he lay down by mistake, he'll certainly get away quick. He couldn't stand it.
Ndipo munthu yemwe ali wobadwa ndi mzimu wa Mulungu amakhala nkhunda ya Mulungu. Chikhalidwe chake kusinda kwake mapangidwe ake. Inde bwana, inu muyika mzimu wa nkhunda mwakhwangwala. Iye sangakhalenso konse pa nyama yakufa. Ngati iye adaterapo mwangozi, iye angayese kuti achokepo mofulumira. Iye sangakhoze kuzipirira izo.
And a man that's born to the Spirit of God don't tolerate. He might light in a bar room sometime, but he'll get out of there quick. A woman might entice him, get him turned around, but he'll turn his head again. He'll get away from there quick. Why? He's a dove. Try it.
Ndipo munthu yemwe wabadwa mwa mzimu wa Mulungu samakhala wosalekerera. Iye akhoza kutera mu nyumba ya mowa nthawi ina, koma iye achoka mmenemo mofulumira. Mkazi akhoza kumudolola iye ndi kumupangisa iye kutembenukira kumeneko. Koma iye apotoloza mutu wake kachiwiri. Iye achoka kuzimenezo mofulumira. Bwanji, iye ndi nkhunda ndiko kulondola.
Because that he knows my sheep know my voice. Amen. And a stranger they will not follow. Amen. He's a dove to begin with. That's what I'm speaking about. That actual something anchors in there.
Inu simuli mumupusitse iye. Chifukwa kuti iye amadziwa. Ngosa zanga zimadziwa liulanga. ndipo mlendo izo sizingamutsatire. Iye ndi nkhunda pakuyamba pomwe. Ndi zomwe ine ndikuzinena china chake cheni chimene chimazika mkati umu.
Watch close now, God's war. Which hope we have is an anchor of the soul, most steadfast. And which entereth into that which is the veil.
Penyani machelu sobano, Mulungu analumbira. Oizo. Chiembekezo chomwe ife tilinacho ngati nangula wa solo. Zonse chokhazikika ndi chimene chimalowa mu icho chomwe chili chophimba.
The veil, God came down veiled in flesh to do what? To show himself. He had to hide because we couldn't see him, and he hid behind the veil. And the veil was who? Jesus. Not me that doeth the works, my Father, said Jesus. My Father dwelleth in me. I work, the Father worketh, and I worketh the other two.
Chophimba, Mulungu anabwera pansi, adaphimbidwa munofu. Kuti achite chani? Kuti adzisonyeze iye yekha. Iye ankachita kubisala. Chifukwa ife sikanakhoza kumuona iye. Ndipo iye ankabisala kuseri kwa chophimba. Ndipo chophimbacho chinali ndani? Yesu. Si ine yemwe ndikuchita ntchitozi. Atate anga anatero Yesu. Atate anga akukhala mkati mwanga. Ine ndikugwira ntchito. Atata kugwira ntchito ndipo ine ndikugwira ntchito pa zomwezo.
Here he is, as the veiled one, walking in the flesh, God Emmanuel, God with us, God was in Christ, reconciling the world to himself. Here he is walking around.
Apa iye ali, monga wophimbidwa uyo, akuyenda mu mnofu, Mulungu, Emmanuel, Mulungu nafe. Mulungu anali mwa Khristu akuliyanjanisa dziko kwa iye mwini. Apa iye ali akuyendayenda.
Now he came down and made a sanctification or provision or propitiation that through his death offered paid the price of sin that he might come back and dwell in us.
Amen.
Then the faith that we have is a veiled faith or a veiled person.
Amen.
Tsopano, iye anabwera pansi ndipo anadzapanga chiyereso, kapena njira, kapena chitetezero, kuti kupyolera mu imfa yake anapereka, analipira mtengo wa tchimo, kuti iye adzakhoze kubwereranso ndi kudzakhala mkati mwa ife. Ndiye chikhulupiriro chomwe ife tili nacho ndi chikhulupiriro chophimbidwa kapena munthu wophimbidwa.
Therefore we don't look at the things we see in this veil. The veil has educations and it does things and speaks things. It's a scientific thing.
Chotero ife sitimayang'ana pa zinthu zomwe ife timaziona mu chophimba ichi. Chophimbachi chili ndi maphunziro ndipo icho chimachita zinthu ndi kuyankhula zinthu ndi chinthu cha science.
But the spirit of the living God that dwells in here calls those things which were not as though they were, if God said so. There's your veiling. We're in the veil.
Koma mzimu wa Mulungu wa moyo umene umakhala mkati umu. Umazicha zinthu izo zomwe palibe ngati kuti izo zilipo. Ngati Mulungu wanena chomwecho ndi uko kuphimba kwanu. Ife tili mu chophimba.
Now someday he'll raise this veil up, not born of a woman, by the sex desire of man and woman, but by the will of God he'll speak and she'll come to pass.
Amen.
Then we'll have a body like his own glorious body. We'll be veiled so we can talk to one another, shake one another's hands.
Tsopano tsiku lina, iye adzachiukitsa chophimba ichi, osati chobadwa ndi mkazi mwachikhumbo chakugonana kwa mwamuna ndi mkazi, koma mwachifuniro cha Mulungu, iye adzayankhula ndipo iye adzakhalapo. Ndiye ife tidzakhala nalo thupi longa thupi lake lomwe la ulemerero. Ife tidzaphimbidwa chotero kuti ife tizidzakhoza kuyankhulana kwa wina ndi mzake, kugwirana chanza wina ndi mzake.
Now when we go from here, there's a tabernacle, a theostomy. This is the image of a man that don't eat, don't drink, don't sleep, awake forever. That's where we go to.
Tsopano pamene ife tidzapita kuchokera kuno, palikachisi fiofane, fano chabe la muntu lomwe silima ja silima mwa silima gona lokalamuka kwanda izonse uko ndi kumene ife tikupita ako.
But they're waiting on the altar crying, Lord, how long, how long? To come back down because they want to shake hands with one another. They want to sit down and eat and talk to one another. They're human.
Koma iwo akudikirira pansi paguwa, akufula mbuye mpakaliti, mpakaliti. Kuri tibwelele pansi chifukwa iwo akufuna azigwirana chanza wina ndi mzake. Iwo akufuna kuti azikhala pansi ndi kumadya ndi kuyangulana kwa wina ndi mzake. Iwo ndi anthu.
Blessed be the name of the Lord. When God made man in his own image at the beginning, he made him thus. He fellowship with one another because we know one another. We like the things that God made us because we were made thus.
Lodala likhale dzina la Ambuye. Pamene Mulungu anamupanga munthu muchifanizo chake chomwe pachiyambi, iye anamupanga iye chotero. Iye ankachita chiyanjano kwa wina ndi mzake chifukwa ife tikudziwana wina ndi mzake. Ife timazikonda zinthu zomwe Mulungu anatipanga ife chifukwa ife tinapangidwa chotero.
And his great coming, those who are ready will be thus forever. Immortal will stand in his likeness. Oh, blessed be that name of Christ.
Mukudza kwake kwakukulu, omwe ali okonzeka adzakhala chotero kwa nthawi zonse. Achisavundi, ife tidzayima mofanana naye. Oh, lidalitsike dzina ilo la Khristu.
Now we have the earnest of our salvation as we accept him as our personal savior, as our healer. All these are the remunerations. Are the dividends is paid on the insurance policy.
Amen.
Ndipo
tsopano ife tilinacho chikole cha chipulumuso chathu. Pamene ife timuvomereza iye monga mpulumusi wathu, monga mchirisi wathu. Zolandira zina zonse izi ndizo phindu lomwe linapelekedwa padongosolo la insurance. Amen.
You know what an insurance policy is? You can draw dividends on it till the face value comes. Certainly, you can draw dividends, and we're drawing dividends now. Only the thing, as soon as we draw dividends, the remuneration is built up again.
Inu mukudziwa chomwe dongosolo la insurance liri. Inu mukhoza kutenga zopindula pa iyo kufikira mtengo weniweni utabwera. Ndithudi, inu mukhoza kutengapo zopindula. Ndipo ife tikutenga zopindula pano. Kokha chinthucho, mwansanga pamene ife titenga zopindula, zolandirazo zimachuluka monso.
An insurance agent one time said to me, Billy, I'd like to save some insurance. I said, I have some. My wife looked around at me. Now, nothing against insurance, but some people are insurance poor.
Wokulisa insurance ndawina anadikwa ine. Bile, ine ndikufuna kuti ndikugulitse iwe insurance. Ine ndinati, ine ndilinayo ina. Akazanga anayangana motemenukira kwa ine. So, mno ndilibe chotsusa insurance. Koma anthu ena alindi insurance akusauka.
So, they turned around and said, my wife looked at me strange. You got insurance? I said, sure. But she didn't know nothing about it.
Chotero iwo anatembenuka apo. Iye anati, akazi anga anandiyangana ine mwachilendo. Iwo ulina insurance? Nendinati zedi. Yes, ankazi wakanthu za iyo.
He said, well, Billy, what kind of insurance do you got? I said, blessed assurance. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. An heir of salvation, purchased of God, born of his spirit, washed in his blood.
Yana dijabuino bile, ndintundu wanji wa insurance yomwe ulinayo. Ine ndinati, chitsimilizo chodala, Yesu ndi wanga. Oh, kulawiratu kwake kwa ulemerero, wa uzimu. Wola ndila chipulumuso, wokulidwa ndi Mulungu. Wobadwa mwenzimu wake, wotsukidwa mumagazi yake.
That's very good, Billy. He said, well, we'll put you up here in the graveyard. I said, it'll take me out. That's the main thing. I'm not worried about getting there. I'm worried about getting out.
Yanati, izo ndizabwino kwambiri bile. Yanati koma iyo, sidzaka kuika iwe kuno mmanda. Ine ndinati koma, iyo izanditulusamo ine. Ndicho chinthu chofunikira. Ine sindikudandaula za kulowa mmenemo. Ine ndikudandaula za momwe ndingatulukiremo.
And since I have the assurance by the sworn God of eternity that he'll raise me up again in the likeness of his son in the last day, I'll walk boldly and have a consolation and an anchor of the soul that while I'm in this veil, there's some unseen something got me anchored.
Ndipo pakuti ine ndili nacho chitsimikiziro mwakulumbira kwa Mulungu wamuyaya kuti yadzandukisanso ine mu maonekedwe a mwana wake mu tsiku lotsiriza, ine ndiziyenda molimba mtima ndikukhala nacho chitonthozo ndinangula wa moyo kuti pamene ine ndikadali mu chophimba ichi pali china chake chosaoneka chomwe chinandizika ine pa thanthwe la mibado kutaliko. Pamene madzi alumba ndi kuwomba, izo sizimapanga kusiyana kulikonse. Ngati imfa zopsa kapena chilichonse sizingatilekanise ife kuchikondi cha Mulungu. Nangula wanga wagwira mkati mwa chophimba. Siyani mazi azisefukira, asiyani iwo azigunda, asiyani achigunja azibwera, wokhulupirira wobadwa kachiwiri ali ndi nangula. Inu simukukhoza kupenya kupyolera mu chophimba ichi panobe, koma ine ndikudziwa nangula wanga wagwira kutaliko pa thanthwe la mibado, yemwe ali lonjezo lolumbiridwa kuti iye adzandukisa ine pa tsiku lotsiriza.
No wonder you look death in the face and say, where is your stain? Grave, where is your victory? But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
Palibe zodabwisa inu mukhoza kuyiyangʼana imfa mu nkhope nkuti mbola yako ili kuti manda, chigonjetso chako chili kuti, koma zikomo akhale kwa Mulungu yemwe amatipasa ife chigonjetso kudzera mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ife tili mu wotsogolera kuza. Oh my, ife sitifika kuphunziroli. Ife tinali naye wotsogolera kuza kwa ife. Wotsogolera kuza.
Did you ever notice in the old western days, many times I've went across the old trails, a forerunner scout, when the wagon train was perishing for water, the scout run ahead. And he's seen the tribes of Indians, he bypassed them.
Kodi inu munayamba mwazindikira mu masiku akale a kumadzulo. Nthawi zambiri ine ndadusapo mutinjira takale. Wotsogolera kuza kapena wokafufuza. Pamene gulu la ngolo linali kutha posowa mazi, wokafufuza ankathamangira patsogolo ndipo iye akaona mafuko a chimwenye, iye ankawalambalala iwo.
And he seen where there was a fountain of water. He rushed back to tell the boss of the wagon train, step up the horses. Everybody take good courage, for just over the mountain there's a big fountain of water. He's a forerunner.
Ndipo iye akaona pamene panali kasupe wa madzi, iye ankathamangira mbuyo kuti akamuze bwana wa gulu la ngolozo, ikanzi shalo akavalo, aliyense atenge kulimbika kwabwino, pakuti kuseli chabe kwa phirilo kuli kasupe wa mkulu wa madzi, iye ndi wotsogolera kudza.
And here the forerunner, man was once pinned down by the devil under rapid fire, but somebody tucked a machine gun nest. That was Jesus.
Ndipo apa wotsogolera kuza, munthu anayamba wakanikizidwirapo pansi ndi mdierekezi, pansi pa moto waukulu, koma wina wake anatenga chisa cha makina a mfuti, ameneyo anali Yesu.
The forerunner has gone before us, and Satan stands there with a machine gun pinning us down. Always in bondage and scared of death. He's guarding that fountain. Sure he was. He's given the commission because we'd sinned him and drove away from it. But the forerunner, Christ, come in and tucked the nest.
Wotsogolera kudza anapita patsogolo pathu, ndipo Satana atayima pamenepo ndi mfuti ya makina akutikanikizira ife pansi nthawi zonse mu msinga ndikumayiopa imfa, iye anali akulondera kasupe ameneyo. Zedi, iye anali, iye anapasidwa udindo, chifukwa ife, tinali titachimwa, ndipo tinali titatamangisidwira kutali ndi iye. Koma watsogolera kuza Khristu, anabwera umo, ndipo anadzachitenga chisacho.
You've heard that old song, "Hold the Fort for I'm Coming." Amen. Hold the fort, nothing, let's take it. Amen. We don't want to hold it any longer. Amen. Christ took the fort. Hallelujah.
Inu munayimvapo nyimbo yakale ija, gwirani linga pakuti ine ndikubwera, gwirani linga mopanda kupeleweza, tiyenti zitenge izo, ife sitikufuna kuti tigwirenso izo motalika, Khristu analitenga lingalo, hallelujah!
The doors open, there's a fountain open in the house of God in the city of David for the cleansing of the unclean. Our forerunners done entered in for us.
Chitseko ndi chotseguka. Palika supe otseguka mu nyumba ya Mulungu, mu mzinda wa Davide kuti ayeresere. Wakuyeresa kwa osayela. Wotsogolera kudza wathu analowa kale umo mʼmalo mwa ife.
The forerunner, he tells us, there's a place just beyond yonder where you'll never get old, where there'll be no wrinkles, where you won't have to use Matt Staxters to make you look nice to your husband. The forerunner has went on.
Wotsogolera kuza. Iye kuti uza ife. Alipo malo kusidya kutaliko. Koma inu simudzakhala okalamba. Komwe simudzakhalanso makwinya. Komwe simumadzachita kumadzagwirisa ntchito Max Factors. Kuri akupangitseni inu kumaoneka bwino kwa amuna anu. Wotsogolera kuza wapita kale.
There's never a place where you get old and weary and shaky. There's a place where you'll never get sick. Amen. Where the baby will never have a colic. Amen. Where you'll never shed a false or tooth to get a false one. Hallelujah.
Kulibeko malo mwinu mungati mukakalambe ndikufoka ndikunjenjemera. Alipo malo mwinu simudzakadwalako konse. Komwe mwana sadza kakhala konse ndi nchirikiro. Koma inu simudzakataya konse loyikirira kapena dzino kuti muyikiriremo lonamizira. Hallelujah.
Oh, blessed be his name. He entered in and immortal will stand in his likeness someday, honor. The stars and the sun will outshine. Certainly the forerunner has gone before us.
Oh, lodala likale dzina lake. Iye anakalowa umo. Ndipo mwachisafundi ife tidzakaima mofanana naye tsiku lina kutaliko. Nyenyezi ndi dzuwa izo zidzawala moposedwa. Ndithudi wotsogolera kuza anapita patsogolo pathu.
The forerunner is gone as for us entered. Even Jesus made a high priest forever after the order of Melchizedek.
Wotsogolera kuza anapita. Anatilowela ife ngakhale Yesu. Anapangidwa wansembe wankulu kwa nthawi zonse mwa dongosolo la Melchizedeki.
This great forerunner has gone before us, making a way. He become from the Spirit, the great fountains of the rainbow of God, who had no beginning or no end. He was forever God.
Wotsogolera kudza wankulu uyu anapita patsogolo pathu kurikonzera njira. Iye anakhala kuchokera pa mzimu akasupe akulu autawaleza wa Mulungu, yemwe analibe chiyambi kapena mapeto. Iye anali kwa nthawi zonse Mulungu.
This ray of light went forth. It was a ray of love. That's the main one, red. The next color followers, which was blue. Blue, the trueness. Next followed after that was other colors, the seven perfect colors, which is the seven spirits of God. That went from that great fountain, that great diamond that Jesus spoke of.
Mlozo wakuwala unapilapo. Iwo unali mlozo wachikondi. Ndiwo waukulu wake wofira. Ntundu otsatira unatsatira. Womwe unali wa blue. Blue kuona. wotsatira umene unatsatira pambuyo pa iwo inali mitundu inayo kudusa mitundu isanu ndi iwiri ya ngwiro yomwe ili mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu yomwe inapita kuchokera ku kasupe wankulu kapena daimoni wankulu yemwe Yesu anamukamba.
That great diamond that's chipped to reflect these colors, God was made flesh and dwell among us that he might reflect his goodness and mercy among us by gifts and signs and wonders.
Diamond wankuluja anadulidwa kuti anyezimirise mitundu imeneyi. Mulungu anapangidwa thupi ndipo anadzakhala pakati pathu kuti iye akhoze kumanyezimirisa ubwino wake ndi chifundo pakati pathu mwamphaso ndi zizindikiro ndi zodabwitsa.
That whole big rainbow had become in a theosomy of made in the image like man. Yet he wasn't a man. He didn't have flesh yet. He was a theosomy.
Utawaleza wonse wa ukuluja unadzakhala mu fiofane unapangidwa mu chifanizo chonga cha munthu komabe iye sanali munthu iye analibe mnofu apabe iye anali fiofane.
Moses said, I'd like to see it. God hit him in the rock, and when he passed by, turned his back. Moses said, it looked like the back of a man.
Mose anati, ine ndikanafuna kuti ndikuone ninu. Mulungu anamubisa iye mutandwe. Ndipo pamene iye ankadutsapo, iye anapotoloza msana wake. Mose anati, iwo unaoneka ngati msana wa munthu.
Then what come to pass? One day down there when Abraham was sitting in his tent, we'll get to it tonight. When Abraham was sitting in his tent, God came up to him in a body of flesh.
Ndiye chinazachitika ndi chiyani? Tsiku lina kumusuko pamene Abraham anali atakhala mu hema wake ife tifika kwa izo usikuno pamene Abraham anali atakhala mu hema wake Mulungu anabwera uko kwa iye muthupi la nofu.
Well, you say, Brother Branham, we're finding out here meeting Abraham before that in the order of Melchizedek. A body of flesh which was God. Sure was. He was God in flesh.
Oh, inu mukuti mbale Branham iye anali ife tumupeza iye kunja uku akukomana ndi Abrahamu zisanachitike zimenezo mudongosolo la Melkizedeki thupi la nofu lomwe linali Mulungu zedi uyu anali iye anali Mulungu muthupi.
You said then, Brother Branham, why would he have come back and be born? He wasn't born and he was just created a body that he dwelt in.
Inu mukuti ndiye mbale Branham chifukwa chiyani iye anachita kubweranso ndi kudzabadwa. Iye anali asanabadwe pa nthawi imeneyo. Iye anangochita kulengedwa thupi lomwe iye ankakhalamo.
Melchizedek was a king of Salem, which is a king of Jerusalem, which is a king of peace, which had neither father nor mother, beginning of days or ending of life. Jesus had both father and mother and a beginning of days and ending of life.
Melchizedek anali mfumu ya Salemu, yemwe ali mfumu ya Yerusalemu, yemwe anali mfumu ya Ntendere, yemwe anali benga kale abambo kapena amai, kuyamba kwa masiku kapena mapeto a moyo. Yesu anali nawo onse abambo ndi amai, ndi chiyambi cha masiku ndi kutha kwa moyo.
But he was made after the order of Melchizedek, which had no beginning of days or ending of life. Melchizedek was God himself.
Koma iye anapangidwa monga mwa dongosolo la Melkizedeki. Yemwe analibe chiyambi cha masiku kapena kutha kwa moyo. Melkizedeki anali Mulungu iye mwini.
Melchizedek was Jehovah God, the same one that met Abraham years later in front of his tent, had his back turned to him and said, why does Sarah laugh?
Amen.
That's right.
Melkizedeki anali Yehova Mulungu yemwe uja amene anakomana ndi Abraham zaka za mtsogolo kumaso kwa hema wake anali ndi nsana wake atautembenuzira kwa iye iye anati banji Sara anaseka ndikokulondola.
He was the one who stood there looking over towards Sodom. Abraham recognized him because inside of his veil was an anchor holding that promise, not because he had some sensation, but God made him the promise. And when he come into contact with that great magnet, he knew it was in that flesh.
Amen. Iye anali mmodzi yemwe anayima pamenepo. akuyangana cha ku Sodom. Abrahamu anamuzindikira iye chifukwa mkati mwacho phimba chake munali na ngula ataligwira lonjezo lija. Osati chifukwa chakuti iye anali ndi kumvelera kwina koma Mulungu anamupangira iye lonjezo. Ndipo pamene iye anafikapo kuzana ndi Magneto akulu amenewo, iye anadziwa kuti iyo inali mu nofu umenewo.
Walked out with Abraham out there a little piece. He told Abraham, said, see that I'll keep these things from Abraham to see that he's the heir of the world. Amen. I just won't do it.
Anaenda napita limozi ndi Abraham kunja uko kantunda kakangono. Iye anamuza Abraham anati, nditaona izo, ine ndimubisira Abraham zinthu izi. Poona kuti iye ndi wolandira dzikoli, ine sindingachite basi zimenezo.
So Abraham, I'll tell you what I'm on the road to do. We pick it up tonight. Down there in Sodom, and what was all he was going to do? And as soon as he had blessed Abraham, he went back into space again.
Chotero Abrahamu, ine ndikuza iwe chimene ine ndikukachita pa ulendo wanga. Ife tizitenga izo sikuno. Akupita uko ku Sodom. Ndi zomwe iwo onse anali kuti akachite. Ndipo mwansanga pamene iye anamudalisa Abrahamu, iye anapita nabwelera mudanga kachiwiri.
A man that stood there and had dust on his clothes. A man. And not only that, but he eat the flesh of a calf that Abraham killed. And drinking the milk from the cow. And eat some whole cakes, some cornbread. And had butter on it. It's exactly right. And then turned back to a theosomy again.
Bambo, ye mwana ima pamenepo, ndipo anali ndi fumbi, pa zovala zake, mundu. Ndipo osati chochoka, koma iye anadya nyama ya ng'ombe yaing'ono yomwe Abrahamu anaipa. Ndipo anamwa mkaka wochokera ku ng'ombe yaikazi. Ndikudya zitumbuwa zina, zikonda moyo zina. Ndipo anayika badala pa izo, ndiko kulondola ndendende. Ndiyeno anatembenuka nabwelera ku Fiofane kachiwiri.
Why was it? Why didn't you take it then? He had never been born like you and I. But he had to be born in the flesh so he could hold that stinger. That was a created body.
Kodi chinali chiyani icho? Bwanji iye sanalitenge ilo apo? Iye anali asanachite kubadwa monga inu ndine. Koma iye ankaina kuti adzachite kubadwa munofu. Chotero kuti iye adzakoze kuigwira mbola ija. Lijali linali tupi lochita kulengedwa.
That was the body that he just pulled the calcium and potash out of the earth and said, and stepped into it. That was the same thing Melchizedek was.
Lijali linali tupi, lomo iye anangokoka kashamu ndipo rashi kuchokera pa dziko lapansi. Ndipo anati, ndipo analowa muilo. Icho chinali chinthu chomwecho chimene Melchizedek anali.
He stepped into him in a body that he could walk out before him under the veil. Of a veil of his own creation, not a veil of the creation of a woman, through the womb of a woman, through a cell, never. But he created this and stepped out into it and talked in the order of Melchizedek.
Iye analowa mwa iye, mutupilo mwa iye akanakosa kumayenda nalo, pasokolo pa iye pansi pa chopimba, chopimba cha chilengedwe chake chomwe, osati chopimba cha chilengedwe cha mkazi, kupyolera mu chibelekelo cha mkazi, kupyolera mu khungu ayi. Koma iye analilenga ili, ndipo anadzalowa mu ilo, ndipo ankayankhula mwadongo solo la Melchizedek.
Who is this Melchizedek? For this Melchizedek, king of Salem, which is Jerusalem, prince of the Most High God, certainly, who met Abraham, returning from the slaughter of the kings, and blessed him, to whom also Abraham gave a tenth part of all.
Kodi Melchizedek uyu ndindani? Pakuti Melchizedek uyu mfumu ya Salem, yomwe ili Yerusalem. Kalonga wa Mulungu wa mwamba mwamba ndituli. Yemwe anakomana ndi Abrahamu. Akubwelera kuchokera koka pa mafumu. Ndipo anamudalisa iye. Kwa yemweso Abrahamu anapeleka gawo la kumi la zonse.
First being by interpretation, king of righteousness, the great love, the great spirit in the beginning, king of righteousness. After that, king of Salem, which is a king of peace, without father, without mother, without descent, having neither beginning of days or ending of life.
Poyamba pokhala mwakutanda uzira mfumu ya chilungamo chikondi cha chikulu chija chikondi nzimu wa ukuluja pachiyambi mfumu ya chilungamo pambuyo pake mfumu ya Salemu yemwe ali mfumu ya ntendere wopanda bambo wopanda mai wopanda kochokela ali wopanda ngakhale chiyambi cha masiku kapena mathelo a moyo.
Who was it? He never was born, he never will die. Who is it? It was God. Sure it was. In the foreshadow of the Lord Jesus.
Amen.
Certainly was, but he had to come through a woman in order you come through a woman. And he had to come the way you come in order to bring you back to him.
Amen.
Hallelujah.
Anali ndani ameneyo. Yesu anachite kubadwa konse. Yesu adzafa konse. Ndi ndani ameneyo. Iye anali Mulungu. Zedi. Iye anali. Mwantunzi woyambirira wa Ambuye Yesu ndituli anali koma iye anachita kubwera kudzera mwankazi mwadongosolo lomwe inu mumadzera kupyolera mwankazi ndipo iye ankaenera kuti abwere mwanjira yomwe inu mumadzera mwacholinga chakuti akubwezeretseni inu kwa iye. Haleluya.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a poor blind wretch like me. I once was lost, but now I'm found by His grace. I was blind, but now I see.
Chisomo chodabwisa kukoma kwake kuchimva chimene chinapulumusa wosauka wopanda pake wakhungu ngati ine ine poyamba ndinali wotayika koma tsopano ndapezeka mwachisomo chake ine ndinali wakhungu koma tsopano ine ndikupenya.
I understand what he had to do. God became me that I by grace might become of him. He taken my sins that through his righteousness I might have eternal life.
Ine ndikumvesa zomwe iye ankayenera kuti azichite. Mulungu anadzakhala ine kuti ine mwachisomo ndikhoze kukhala iye. Iye anatenga machimo anga kuti kupyolera muchilungamo chake ine ndikhoze kukhala nawo moyo wa muyaya.
I could not choose myself. My nature was a sinner. I had nothing to do with us. Born to the world, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. Not even a chance at all. Nothing. Not even a desire.
Ine sindikanakoza kudzisankha ndekha chikhedwe changa chinali wochimwa ine ndinalibe kanthu kuti ndichite ndizo ine ndinabadwa mu dziko ndinaumbidwa mkusayeruzika ndinabwera mu dziko kumayankhula bodza. Ndilibe ngakhale mwayi konse palibe kalikonse wopanda ngakhale chikhumbo.
Tell a pig he's wrong eating slop, will you? See how much he'll listen to you. Tell a crow he's wrong eating on a dead carcass and see what he'll tell you. If he could talk, you tend your own business. Certainly.
Iuzeni nkhumba ikulakwisa pomadya za mmatope. Mungatero inu, muone kuchuluka kwa momwe iyo ingakumvereni inu. Muuzeni kwangwala iye akulakwisa pakumadya pa nyama yakufa. Ndikuona zomwe iye atakuuzeninu. Ngati iye akanakhoza kuyankhula, iwe zisamala ntchito ya iwe wekha. Ndithudi.
Oh, but the grace of God that changed this nature and give me the opportunity to desire and to crave and to thirst.
Amen. Amen.
Thy love kindness is better to me than life, oh God. My heart will long after thee.
Oh, koma chisomo cha Mulungu chimene chinasintha chibadwa ichi ndikundipasa ine mwayi kuti ndizikhumba ndikumalakalaka ndikuchita luzu chikondi chanu chifundo ndi chabwino kwa ine kuposa moyo o Mulungu mtima wanga ukukhala ukukhumba kufuna inu.
David said, as a heart panteth for the water brook, so my soul thirst after thee, O God.
David anati, monga mbawala ipuma wefu wefu, kufuna kwa wala madzi, chomwe chonso moyo wanga, ukuchita luzu kufuna inu, o Mulungu.
God gave man that thirst to worship him, to look after him, but man perverts it by the call of the devil. And he goes and lusts after women and pleasures and things of the world, trying to satisfy that holy creation that God's put in to love him, he places up on the things of the world.
Mulungu anamupasa munthu ludzu limenelo kuti azimupembeza iye, kuti azikonda kumufunafuna iye. Koma munthu amazipotoza izo mwakuitanira kwa ndiyelekezi. Ndipo iye amapita ndi kumaka wasirira akazi ndi zosangalasa ndi zinthu za mdziko, poyesera kuti akhutitse chilengedwe choyera icho chimene Mulungu wayika umo kuti azimukonda iye. Iye amachika icho pa zinthu za mdziko.
But brother, when he's once changed in that fountain with wiggle tails in it, all kinds of disorders of the cistern has been cleansed out and sterilized, and the pure water of God is put in there. Sin can never touch it. Amen. Amen.
Koma mbale, pamene iye angosindeka modzi, ndipo kasupe uyo yemwe ali ndi tovinisa michira mwa iye, mitundu yonse ya zosokonezeka za chisimecho zasukidwamo ndi kutenthedwa. Ndipo madzi angwiro a Mulungu ayikidwa mmenemo, tchimo silingakhoze kuzikhuza izo. Amen.
Oh, how I love him. How I adore him. My life, my sunshine, my all in all. The great creator became my savior. And all God's fullness dwelleth in him.
Oh, momwe ine ndi mkondera iye. Momwe ine ndi myamikira iye. Moyo wanga, dzuwa langa, zonse wanga mu zonse. Mlengi wankulu anakhala mpulumusi wanga, ndipo chidzalo chonse cha Mulungu chili mwa iye.
Down from his glory, the ever-living story, my God and Savior came, and Jesus was his name. Born in a manger, to the lone stranger, the God of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love him, how I adore him, my breath, my sunshine, my all in all.
Kutsika kuchokela kulemelero wake, nkhani ya moyo yokhayo. Mulungu wanga ndi mpulumutsi anadza, ndipo Yesu linali dzina lake. Anabadwira mukhola kwake omwe mlendo. Mulungu wazisoni, misozi ndi zowawa. O, momwe ine ndi mkondela iye, momwe ine ndi myamikira iye, mpweya wanga, dzuwa langa, zonse wanga mu zonse.
Oh, God! How could he do it? Man's tried to write it. One said, if we with ink the ocean fill, and ever straw on earth a quill, all the skies a parchment made, and every man a stride by trade, to write the love of God above.
Oh, Mulungu, iye akanakhoza kuchita motani izo. Munthu anayeselapo kuzilemba izo, wina anati, ngati ife tikanakhala ndi kapezi wodzaza nyanja, ndi pesi lililonse pa dziko cholembera, mlengalenga monse kupangidwa polembapo, munthu aliyense mlembi mwantchito, kuti alembe chikondi cha Mulungu mmwamba.
How that great God of heaven became flesh and taken my sins, to write the love of God above would drain the ocean dry. Or though the scroll contained the whole, those stretched from sky to sky.
Momwe Mulungu wankulu uyo kumwamba anadzakhalira thupi ndipo anadzatenga machimo anga. Kuti alembe chikondi cha Mulungu mmwamba, angaumise nyanja gwa, kapena angakhale mpukutu ukanadzazisa ponsepo, ngakhale utambasulidwa mlengalenga mpaka mlengalenga.
And to make the heirs of this salvation a sure hope, he swore by himself that he had raised us up in the last days, give us eternal life, and no man can pluck him from my hand. Amen.
Praise God.
Let's pray.
ndipo kuti awapange olandira chipulumuso ichi chiyembekezo chotsimikizika. Iye analumbira pa iye mwini kuti iye adzatiusa ife mumasiku otsiriza, nkutipasa ife moyo wamuyaya, ndipo palibe munthu yemwe angawakhwathule iwo kuchokera mdzanja langa. Amen. Tiyeni tipemphere.
Are you guilty of spurning his love? Have you shunned his blessed being, this great one who made you what you are? And now here you are this morning, this foreign life, and it's given you an opportunity.
Kodi ndinu olakwa apa kukankha chikoli chake? Kodi inu mwaukana umunthu wake odala, mmodzi wamkulu yemwe anakupanga ninu chomwe inu muli? Ndipo tsopano inu muli apa mmawa uno, mpaka apa mumoyo, ndipo izo zikukupasani inu mwayi.
Do you want to continue to live? There's only one way to live, that's believe on the Lord Jesus. If you from your heart believe that he's the Son of God and accept him as your Savior and believe that God raised him up for your justification, if you want to accept it on that basis, it's yours now.
Kodi inu mukufuna kuti muzikhalabe moyo? Pali njira imodzi yokha yoti mukhalire moyo, ndiyo kukhulupirira pa Ambuye Yesu. Ngati inu kuchokera mu mtima wanu mukukhulupirira kuti iye ndi mwana wa Mulungu ndi kumuvomereza iye ngati mpulumusi wanu, ndi kukhulupirira kuti Mulungu anamuukitsa iye kwa chilungamiso chanu, ngati inu mukufuna kuti muzivomereze izo pa maziko amenewo, izo ndi zanu tsopano.
You raise your hand, some unpenitent soul that would like to repent this morning. Say, remember me, brother preacher, as we go to prayer. I too have failed. I've joined church, but I know I've never had that, what you're talking about.
Kodi inu mungaweze dzanja lanu, moyo wina osalapa, umene ungafune kulapa mmawa uno, kuti ndikumbukireni ine mbale mlaliki, pamene ife tikupita kupemphero. Inenso ndalephera, ine ndajowinapo mpingo, koma ine ndikudziwa ine sindinayambe ndakhalapo ndi chimene inu muchikambachi.
I've never been born to that spirit, Brother Branham. I just haven't got it, that's all. I want you to pray for me that God will give it to me this morning. God bless you, sir.
Ine sindinayambe ndabadwapo mwanzimu umenewo, mbale Branham. Ine basi ndilibe iwo, ndizo zonse. Ine ndikufuna kuti inu mundipemberere ine, kuti Mulungu apereke iwo kwa ine mawa uno. Mulungu akudaliseni inu bwana.
To be another, say, God, make me what you want me to be. I want to be as you want me to be. I've spurned your love. God bless you, son. Just a moment now.
Kodi pangakhale wina akuti Mulungu ndipangeni ine chimene inu mukufuna kuti ine ndikhale. Ine ndikufuna kuti inu mukhale. Ine ndikufuna kuti ndikhale monga momwe inu mukufunira kuti ine ndikhale. Ine ndakankha chikondi chanu. Mulungu akudaliseni inu mwana. Mbindi yokha tsopano.
Ngati kapezi wodzaza nyanja, lenga lenga polembapo pesi lili lonse cholembera mundu aliyense tito yolemba kulemba chikondi cha Mulungu mwamba ungayipwese nyanja mpukutu sunga kwane zonse kudambasula lenga lenga chikondi cha Mulungu cholemera nchangwiro chosayezeka changuiro chizakala po ngawi zonse nimbo ya oyera diangelo.
Dear God, truly the poet that wrote those words, but just like many others of your believers, searching, trying to find words to express it. That is written in the Bible. More because the preacher was wise, he sought out and set in order many words.
Wogondedwa mulungu, moona wandaka tulo yemwe analemba mawu amenewo, analibasi monga yena a okulupirira anu. Akufuna-funa kuyesera kuti apeze mawu kuti achifotokoze icho. Ndipo izo zinalembedwa mu Baibulo. Mochuluka chifukwa mlalika anali wanzelu, iye anafuna-funa ndipo anayika mu dongosolo mawu ambiri.
Oh, how we would love to have the tongue and the vocabulary that we could explain to the people what it really is. But it could not be found on mortal lips. All eternity, doubtless, whether they'll ever reveal it, how that the God of heaven ever come to the earth to save poor, lost, wretched sinners.
Oh, momwe ife tikanakondela kukhala ndi lilime ndi mayankhulidwe kuti lingakhoze kufotokoza kwa anthu chomwe icho chili kwenikweni. Koma izo sizingapezeke pa milomo ya chivundi. Muyaya wonse popanda kukayika ngati iwo ukanakhoza konse kuwulula icho momwe Mulungu wakumwamba anabwerera pa dziko lapansi kuti adzapulumuse wochimwa osauka otayika omvetsa chisoni.
I pray thee, Father, that through these few unbroken words or broken words this morning, as I should have said, that someone has found peace and a satisfaction and a strong consolation who's fled for refuge. And may their soul anchor to that promise which God swore to that He'd raise them up at the last day.
Ine ndikupe mbani ino atate, kuti upiolela mu mawu pang'ono osaswekawa, kapena mawu oswekawa, mawa uno, momwe ine ndikananenera, kuti wina wake wapeza ntendere ndi chikhutiso ndi chitonthozo cha mphamvu yemwe wathawa kufuna pobisala. Ndipo mulole moyo wawo uzikike kulonjezo limenelo lomwe Mulungu analumbirako kuti iye akanadzawaukisa iwo pa tsiku lotsiriza.
Several hands went up in the building right here in this tabernacle. God, give them that steadfast hope right now. May they anchor against the rock of ages. No matter how bad the sea may toss and their little barks may jump, they have an anchor. The promise of God, there they stay. God said it, He can't lie.
Manja angapo apita mwamba munyumbai, mumwe muno mukachisi uyu. Mulungu, apatseni wochiyembekezo chokhazikika icho pakali pano. Mulole iwo azikike pa thanthwe la mibado. Zilibe kanthu kuyipa kwake momwe ingati izikankhira ndi momwe timabwato tawo tingati tizilumphira. Iwo ali ndi nangula lonjezo la Mulungu. Apo iwo akhala. Mulungu ananena izo, iye sangakhoze kunama.
He that heareth my words, which I've tried to preach this morning, and believeth on Him that sent me, Jehovah hath everlasting life, and shall not come to the judgment, but has passed from death to life.
Yamene amva mawanga, omwe ine ndayesera kuti ndiwalalikire mawa uno, ndi kukhulupirira pa iye yemwe anandituma ine, Yehova, ali nawo moyo osatha, ndipo sadzabwera konse ku chiweruzo, koma wadutsa kuchokera ku imfa wapita ku moyo.
Oh, Eternal One, bless those today, and may every person in here that's not under the blood, their soul, never been converted, may it happen just now, Lord. You work the mystery. It's all yours. It's committed to you. I pray that you'll give it to them, eternal life.
Oh, inu wa muyayayo, adalise na mene olero. Ndipo mulole mundu aliyense nkati muno, yemwe sali pansi pa magazi. Moyo wawo sunatembenuzidwe konse, mulole izo zichitike pakali pano. Ambuye, inu muchite chozizwitsacho. Onsewo ndi wanu, iwo apelekedwa kwa inu. Ine ndikupembela kuti inu mupeleke izo kwa iwo moyo wa muyaya.
May someday over on the other shore, as one by one we go down through the valley, may we meet over there where they'll never say goodbye no more.
Mulole tsikulina uko kugombelinalo, pamene mmozi ndi mmozi ife tikupita kudusa muchigwachi. Mulole ife tikakumane uko komwe, iwo sadza kanena konse ndapita kenanso.
Someday we'll come to the river at the closing of time. When the last thoughts of sorrow is gone, there'll be somebody waiting that'll show us the way. Well, I won't have to cross Jordan alone.
Sigulina ife tizabwela kunsinje pakutsekela kwa ndawi. Pamene maganizo siliza chisoni ali atapita. Padzakhala pali wina wake akuyembekezera amene adzatisonyeza ife njira. Ine sindidzasowa kuti ndizawoloke Yorodani ndekha. Wina aziyembekeza andisonyeze njira. Sindzawoloka Yorodani.
All that's got that hope, raise your hand up now as you raise your head.
Onse omwe ali nacho chiyembekezero chimenecho kwezani mwamba manjano tsopano pamene inu mukuwela mutsa mitu yanu.
I just worship him. The message is over. Aren't you happy? God swore he would. God swore he'd meet you there.
Ine sindi. Sopano zingo mamupembezani iye utenga watha. Kodi inu simuli okondwa? Mulungu analumbira kuti iye sakanati. Mulungu analumbira kuti iye adzakakomana nanu kumeneko. Yesu anafera machimo anga. Omwe ndima ine.
What you say, the singer's gone.
Kodi inu mukuti chiyani? Mbola yapita. Iye aniyembekeza, sindzawoloka Yorodani ndekha. Ngawi zina ndimasiyidwa ndikulema.
Just worship him now.
Zingo mamupembezani iye tsopano. Zilinga zanga onse apita. Kodi inu munayamba mwagunda pamalo amenewo? Alilingaliro limandisangalatsa. Kodi lonjezolo linali chiyani? Sangalasa. Sindidzawoloka Yorodani.
Just worship him for doing it.
Sobano analonjezo, zingo mamupembezani iye chifukwa chochita izo. Sindzawoloka Yorodani ndekha. Yesu anafera machimo onse.
What happens now?
Chikuchitika ndi chiyani tsopano?
Ndikaona
ndima. Iye andiyembekeza. Sindzawoloka Yorodani.
Everyone of you is coming. There's a big dark shadow sitting there before you. It's a big door. You're going in there one of these days.
Maybe before the day's over. Maybe before church closes this morning, you're going in there. Every time that heart beats, you're one step closer.
Pamene ine ndizafika pansinje, wina aliyense wa inu akubwerapo, pali ndima waukulu wakuda uli apo patsogolo panu. Icho ndi chitseko chachikulu. Inu mudzapita mkati mmenemo, limodzi la masiku awa. Mwina mwake tsikuli lisanate, mwina mwake mpingo usanatseke mmawa uno. Inu mukhala mukupita mkati mmenemo. Nthawi iliyonse yomwe mtima ukugunda, inu muli stepe imodzi moyandikirapo.
But when the darkness I see, he'll be waiting there. He said he would, he swore he would. That I won't have to cross Jordan alone.
Koma pamene ine ndizoona ndima, yadzakhala kundidikirira pamenepo. Yana ndi iye akanadzatero, yana lumbira kuti iye adzatero. Sinzaoloka Yorodani ndeka.
Oh, blessed Lord, our hearts are full this morning to the running over. To think of when the pulse is ceasing. And the nurse presses a pillow around your head. And your hands, you can't move no more. Your hands is turned to ice. Your children, your mother, your loved ones are screaming and crying. That big door swings open yonder. You'll be waiting.
Oh, ambuye wodala. Mitima yathu iliyodzaza mawa uno mpaka posefukira. Kuganiza zapamene kugunda kuti kusiye. Ndipo anamwino nakanikizira chotsamira pamutu wanu. Ndipo manja anu ino osakhoza kuwasuntha aponso. Manja anu adasandulika chisanu. Ana anu, amayi anu, okondedwa anu, akufula ndi kumalira. Chitseko chachikulu icho chikukankhika motsekuka kusijako. Iye adzakhala kudikira.
David said, if I make my bed in hell, he'll be there. I won't have to cross it alone. When the sprays of the river begin to flash into her face, God will take the lifeboat, guide us right across it. He promised he would.
David anati, ngati ine ndi alakama wanga kuhade, yadzakalali kumeneko. Ine sindidzasowa kuti ndidzawoloke iwo ndekha. Pamene kufaila kwa nsinje kudzayamba, kufaila munkhope yathu, Mulungu adzatenga bwato la moyo, adzatilondolera ife kuti tuwoloke iwo. Iye analonjeza kuti iye akanadzatero.
David the prophet said, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil. Thou art with me, thy rod and thy staff that comfort me.
Davide neneri anati, eya ngakhale ine ndienda mchigwa cha mthunzi wa imfa, ine sindiopa choipa chilichonse, inu muli ndi ine. Ndodo yanu ndi chibonga chanu zimanditonthoza ine.
Lord, we are so happy today that we was included the heir of the promise. Today we have within us eternal life because we love the Lord Jesus. And have believed him and accepted his word and his teaching. And he gave to us as a seal of our faith, the Holy Spirit. The seal of the Holy Spirit.
Ambuye, ndife okondwa kwambiri lero. Kuti ife tinaphatikizidwiramo olandira lonjezo. Lero ife tilinawo mkati mwathu moyo wamuyaya. Chifukwa ife tikuwakonda Ambuye Yesu. Ndipo tamukhulupirira iye. Ndipo tawavomereza mawu ake ndi kuphunzitsa kwake. Ndipo iye wapereka kwa ife monga chisindikizo cha chikhulupiriro chathu, Mzimu Woyera, chisindikizo cha Mzimu Woyera.
Our faith within us is anchored. And though many times we're walking through dark shadows, many times we're stumbling along the road, but our anchor still holds. There's something yet way yonder it seems to be guiding on, saying, move on. We're going on.
Chikulubiriro chathu mkati mwathumu chazikika. Ndipo ngakhale nthawi zambiri ife tizienda mu mitunzi ya ndima, nthawi zambiri ife tizipunthwa poyenda mnjira. Koma nangula wathu akugwirabe. Muli china chake mmenemo uko kutali. Chomwe chikuoneka kuti chikutsogolerabe. Chikuti zisunthirani mtsogolo. Ife tikupitirirabe.
God bless us. We need you. Keep us ever faithful and true until the time you come for us. We'll praise thee through the ceaseless ages, and that day when we stand on the earth, his blessed feet has never touched the earth yet.
Mulungu tidalitseni ife. Ife tikukusowani inu. Tisungeni ife ndawi zonse okulupirika ndiwoona mpaka ndawi yomwe inu muri mutidzere ife. Ife tidzakutamandani inu kudusa mu mibado yosatha. Ndipo tsiku limenelo pamene ife tidzayima pa dziko lapansi, mapazi ake odala sana yambe agunda pa dziko lapansi panobe.
There he stands there in the air, and the saints and the redeemed from all ages, who ever watched, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, and 7th, all stand there robed in his righteousness. We crown him the King of Kings and the Lord of Lords and sing those redemption stories.
Apo iye atayima pamenepo mu mlengalenga. Ndipo oyera ndi owomboledwa ochokera ku mibado yonse, kudusa mu ulonda uliwonse, woyamba, wachiwiri, wachitatu, wachinayi, wachisanu, wachisanu ndi chimodzi ndi wachisanu ndi chiwiri. Onse atayima pamenepo atavekedwa mu chilungamo chake. Ife tidzamuveka iye mfumu ya mfumu ndi ambuye wa ambuye ndi kumadzayimba nkhani za chiwombolo izo.
Our poor hearts will quiver as we look upon him who loved us and gave himself for us while we were unlovable and sinners. Christ died that we might be saved. We thank thee for it, Father, in Christ's name. Amen.
Mitima yathu yosaukayi izidzanjenjemera pamene ife tizidzayang'ana pa iye yemwe anatikonda ife ndipo anadzipereka yekha chifukwa cha ife. Pamene ife tinali osakondeka ndi ochimwa, Khristu anafa kuti ife tikakhoze kupulumutsidwa. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha izo, Atate, mu dzina la Khristu. Amen.
Loving. Oh, how real he is. Don't you just feel like you just like to just somehow put your arms around him? Wouldn't you just love to crawl up and touch his feet, you know?
You know, mugonda iye. Oh, momwe iye aliri weni weni. Kodi inu simukungo mvere langati kuti inu. Mwanjila ina muganango timu ike mikono yanu. Momu kumbatila iye. Kodi inu simukanango konda kuti mungo kwawa kupita apo ndi kukakhuza mapazi ake inu mukudziwa.
You know, it used to be some people come to my services in Phoenix, Arizona, said I'd like to talk it over with him. I like to say, Lord, you love me when my path got so dim. I just love to talk it over with him before we cross over.
Inu mukudziwa pankakhala anthu ena ankabwera ku misonkhano yanga ku Phoenix, Arizona, kumati ine ndikanafuna kuti ndikambirane naye iye zithe. Ine ndikanakonda kuti ndinene Ambuye, inu munandikonda ine pamene njira yanga inafika posaoneka chotero. Ine ndikanangokonda kuti ndikambirane naye iye zithe, ife tisanawolokereko.
I want to see him. I just want to see him. To think how I'll feel, how my poor heart will quiver when I see him standing there. I've often wondered, I wish I could have heard that voice say, come unto me all ye labor and heavy laden, I'll give you rest.
Ine ndikufuna kuti ndimuone iye. Ine ndikungofuna kuti ndimuone iye. Kuganiza za momwe ine ndikumverera, momwe mtima wanga wosaukawu uri uzanjenjemerere pamene ine ndizamuona iye atayima pamenepo. Ine ndakhala mowirikiza ndikudabwa. Ine ndikugumba ndikanalimva liwiro likuti bwerani kwa ine nonse nomwe muli kuvutikira ndi kulemedwa kwambiri ine ndikupasani inu mpumulo.
I probably never hear that literally like he spoke it then, but I want to hear him say, this is the last day. It was well done. My good and faithful servant, I enter into the joys of the Lord that's been prepared for you.
Ine mwina mwake sindizalimva ilo kweni kweni monga iye anayankhulira ilo apo, koma ine ndikufuna kuti ndimumve iye akuti, ili ndi tsiku losiriza. Izo wazichita bwino wantchito wanga wabwino ndi wokhulupirika. Tsopano lowa muzisangalalo za Ambuye zomwe zinakonzedwera kwa iwe.
Since how long? Since you got saved? No, brother. Since the foundation of the world. When I saw you and foreknew you and ordained you in eternal life, you were blessed then.
Kuyambira moda likabwanji. Kuyambira pamene inu munapulumusidwa, ayi mbale. Kuyambira pamaziko a dziko, pamene ine ndinakuonani inu, ndipo ndinakudziwiranitu inu, ndipo ndinakudzozeranitu inu kumoyo wa muyaya. Inu munadalisidwa pamenepo.
All that he have foreknew he has called, is that right? All he has called he has justified. Those who he has justified he has already glorified.
Onse omwe iye anawadziwiratu, iye anawaitana, ndikulondola uko. Onse omwe iye anawaitana, iye anawalungamisa. Iwo omwe iye anawalungamisa, iye anawapasa kale ulemerero.
There you are. He foreknew us, called us, justified us, and we're already glorified with him at the end of the world, going to our reward. Aren't you happy?
Amen.
Sure it'll make you love him. When you couldn't help yourself, and here he coming down that for you.
Ndinu pamenepo, iye anatidziwiratu ife, anatiitana ife, anatilungamitsa ife. Ndipo ife, anapatsidwa kale ulemerero limodzi ndi iye, pamapeto a dziko tikupita ku mphoto yathu. Kodi sindinu wokondwa? Zedi, izo zingakupangiseni inu kumukonda iye. Pamene inu simukanakhoza kudzithandiza nokha, ndipo apa iye anabwera ndipo anadzakuchitirani inu izo.
Blessed be the tie that binds us together. Our hearts in Christian love. While we have a little fellowship of worship here now, and we're going to pray for the sick. God bless you.
Chodala chikhale chimango chomwe chimamangiriza. Mlongogeti. Mitima yathu muchikondi cha Chikhristu, pamene ife tili ndi chiyanjano cha chingono ichi chakupembeza pano tsopano, kenako ife tikuti tiwapempherere odwala. Mulungu akudalitseni inu.
You raise your hands to Christ this morning. Find you a place to worship, serving. Now let's just worship you now as a congregation, all you Methodists, Church of God, Assemblies of God, Presbyterians, Lutherans, Catholics, all together now. Let's sing now.
Ino mwe munakwezera manjano kwa Khristu mauno, inu kapezeni malo anu oti muzikamupembeza zikamutumikirani iye. So munoti yeni tizingo mupembeza iye tsopano monga osongana. Nonse inu wa Methodist, mpingo wa Mulungu, Assemblies of God, Achipresbyteria, Achilutera, Achikatolika, tonse palimodzi tsopano. Tieni tiziimba tsopano. Jodala Deji Mango Tamitima Jikondi Jaji Christu
Amen.
Ndiangati achi Methodist, achi Baptist, ndinose. Kuyembekeza kudzakoma nansu.
Don't let it be again. Let's turn around and shake each other's hand now while we're singing. Again. Before. Shake hands. Somebody behind you, in front of you, either side.
Kodi izo, sisi kukuku chitirani inubwino. Tieni tipotoloke hapo ndi kugwira na janza wina ndi nzake tsopano pamene ife tiri timba iyo kachiwiri. Pamaso, gwira nani chanza wina wake kumbuyo kwanu, kutsokolo kwanu mbali ili yonse.
Pando, titsanu lira, pembelo latu. Samala zatu pamene ifetisiana.
We love one another. It is. Wish the service to go on. See, that's how we think.
Ifeti magondana wina ndi nzake izo zimatipatsa. Ndikugumba nsongano ukana mango pitirira mugona ndimomwe ife tikuganizira
ululuwa kati komatedza kala wolumikiza nabe
mwamuzi kuyembekeza kudza koma nansu.
If no more here at that great day we'll meet. Now, Father, receive our worship this morning. Take the word and plant it into the believers' hearts. May they not be just tossed about and up today and down tomorrow, but may these words find their resting place in every believer's heart.
Ngati siku nonso pa tsiku lalikuluilo ife tidzakumana. Sopano Atate, landirani kupembeza kwathu mawu uno. Tengani mawu ndi kuadzala iwo mu mitima ya okhulupirira. Mlole iwo asamango kankhidwira uku ndi uko. Ndipo lero mwamba ndi mawa pansi, koma mlole mawu awapeze malo awo opumira mu mtima wa okhulupirira aliyense.
To know this, that God has sworn by an oath, and there's two immutable things of the immutability of God, that is, that it's impossible for him to lie.
Kuti aziziwa izi kuti Mulungu analumbirira mwalumbiro, ndipo pali zinthu ziwiri zosasintha. Kusasintha kwa Mulungu ndiko kuti ndizosatheka kuti iye aname.
That the heirs of this salvation might have this strong hope, steadfast and sure, an anchor in the soul. To know this, that God has promised us by a sworn oath, one that he cannot lie, the other is sworn oath on top of that, that he'll raise us up at the last day and give us eternal life.
Kuti olandira achipulumutso ichi akhoze kukhala ndi chiyembekezo cha mphamvu ichi chokhazikika ndi chotsimikizika nangula mu moyo podziwa ichi kuti Mulungu anatilonjeza ife mwalumbiriro lolumbiridwa chimodzi kuti iye sangakhoze kunama chinacho iye analumbira lumbiriro pamwamba pa icho kuti iye adzatiukisa ife pa tsiku lotsiriza ndi kutipatsa ife moyo wa muyaya.
Knowing that after we have been called, that he said that he knew us before the foundation of the world and predestinated us unto the adoption of children through Jesus Christ.
Podziwa kuti ife titaitanidwa kale kuti iye ananena kuti iye anatidziwa ife asanayikidwe maziko a dziko ndipo anatikonzeratu ife kuti tidzakhazikitsidwe monga ana kudzera mwa Yesu Khristu.
And he foreknew us, he called us. And when he called us, he justified us. We cannot justify ourselves, so he justified us by the death of his own son. Those who he has justified, he has already glorified. The word's already spoke, and we're just on our road. going along rejoicing on our way to glory.
Ndipo iye anatidziwira ife, iye anatiitana ife. Ndipo pamene iye anatiitana ife, iye anatilungamitsa ife. Ife singakhoze kudzilungamitsa tokha, kotero iye anatilungamitsa ife mwa imfa ya mwana wake yemwe. Iwo omwe iye anawalungamitsa, iye anawapasa kale ulemerero. Mawu anayankhulidwa kale, ndipo ife tili pa ulendo wathu kokha, tikupita limozi tikusangalala pa njira yathu wa ku ulemerero.
Give people faith. And may the little habits and things that's hanging on to the people, may they shake loose from them this morning with this word of God, which is an anchor of the soul, steadfast and sure.
Apaseni anthu chikhulupiriro, ndipo mulole zizolowezi zazing'ono ndi zinthu zomwe zasalira pa wanthu. Mulole izo zisansidwe kuzichosa pa iwo mawa uno. Ndi mawu awa a Mulungu omwe ali nangula wa moyo, okhazikika ndi otsimikizika.
May they shake away their habits, their little tempers, and the things that have been, as Paul said in the further part of the message in a few days, let us lay aside every weight. And the sin that does easily beset us, that we might run with patience the race that's set before us, looking to the author and finisher of our faith, Jesus Christ, who is tempted in all manner like we are, yet without sinning.
Mlole iwo adzisanse kuzizolowezi zawo kupsa mtima kwawo kwa pang'ono. Ndi zinthu zomwe zakhala monga Paulo ananena mugawo lopitirira la uthenga mu masiku pang'ono. Tieni ife tike pambali katundu aliyense ndi tchimo lomwe limatifokesa ife mopweka. Kuti ife tikoze kutamanga ndi chipiriro liwiro lomwe laikidwa pasogolo pathu. Tikuyang'ana kwa oyambisa ndi otsirizisa wa chikhulupiriro chathu, Yesu Khristu, yemwe anayesedwa mu machitidwe onse monga ife tilili komabe wopanda kuchimwa.
He was permitted to be tempted, but he did not heed the temptation. And we are tempted to sin, but never to heed, because the life that is within us is the anchor of our eternal destination, and we hold that sacred to our heart.
Iye analolezedwa kuti ayeserwe, koma iye sanagonjere kwa yeserolo. Ndipo ife timayesedwa kuti tichimwe, koma osati kuti tigonjere konse. Chifukwa moyo umene uli mkati mwathu ndinangula wakopita kwathu kwa muyaya. Ndipo ife tikuzigwira izo mopatulika kwa mtima wathu.
Now there's many that Satan has afflicted with afflictions. We're fixing to pray for them, Father. May they, as they pass by under the word of God today, that precious word that's been preached, the Bible given witness, the angels of God standing near, and the great Holy Spirit above all is standing here to give witness to the word.
Tsopano pali ochuluka omwe Satana wawasautsa ndizo sausa. Ife tikukonzekera kuti tiwapemberere iwo Atate. Mlole iwo pamene iwo azidusapa pansi pa mawu a Mulungu lero. Mawu ofunikira aja omwe akhala kulalikidwa, Baibulo kuperekera umboni, angelo a Mulungu atayima pafupi, ndipo mzimu woyera waukulu pamwamba pa zonse wayima pano kuti uchitire umboni kwa mawu.
Now, Father, as they pass under the word of promise this morning, may they go from here to be well, to remove their braces, to leave the chairs and the cots that they lay on, and to just be made well. Grant it, Lord.
Tsopano Atate, pamene wazidusa pansi pa mawu alonjezo, mawu uno, mulole iwo achoke pano kuti akakhale bwino, kuti achose zothandizira kupenya zawo, kuti aisiye mipando yawo ndi machira pomwe iwo akhala kugonapo, ndi kuti angopangidwa kukhala bwino, perekanize Ambuye.
May they return the next service that they are permitted to come, or to their own churches, rejoicing, showing what great things Christ has did. This we minister for your glory. In Jesus' name, amen.
Mlole iwo abwelere kunsonkhano wotsatira umene iwo akuloledwa kuti akabwere, kapena ku mipingo yawo yomwe akusangalala, kusonyezera zinthu zazikulu zomwe Khristu wachita. Izi ife tikutumikira kwa ulemerero wanu mu dzina la Yesu. Amen.
I am to apologize for a promise that I made that this morning we'd have the seventh chapter. But I didn't get to it, and we have to allow a little time here for the prayer line.
Ine ndioti ndipepese chifukwa cha lonjezo lomwe ine ndinalipanga kuti mawa uno ife tikhala ndi mutu wa 7 koma ine sindinafike kwa iwo ndipo ife tiyenera kuti tipereke kanthawi pang'ono pano kwa izi kwa nzere wa pemphero.
And now tonight, the Lord willing, we'll take the 7th chapter and find out who this Melchizedek was. How many would like to know? Oh, we're just going right down to him. Find out just exactly who he is. And the scripture tells who he is. See?
Ndipo tsopano usiku uno, ambuye akalola, ife titenga mutu wa 7. Ndikupezamo yemwe Melkizedeki uyu anali. Ndi angati akanafuna kuti adziwe. O ife tikungopita molunjika kumene kwa iye. Kukapeza ndende basi yemwe iye ali. Ndipo lemba limanena yemwe iye ali. Mugona.
And Scofield says it was a priesthood. How could it be a priesthood without beginning or ending? It wasn't a priesthood, it was a man. Melchizedek, a name, a person.
Ndipo Scofield anati, uonali unsembe. Zingateke bwanji izo kukhala unsembe. Zilizo panda chiyambi kapena matelo. Inumugona, iwo sunali unsembe. Uyo anali muntu, Melchizedeki, dzina, muntu.
Like, not disregarding, but Christian Science says the Holy Ghost is a thought. And the Bible said he, the Holy Ghost, and he's a personal pronoun, it's a person.
Amen.
Not a thought, it's a person. Absolutely.
Mwonga osati kusawasamala kuma a Christian Science amati nzimoyela ndilingaliro. Ndipo Bible limati iye nzimoyela. Ndipo iye ndiyo nauni ya umuntu. Ndi muntu osati lingaliro. Ndi muntu mwantiladi.
And Melchizedek is a man. A man who had no beginning of days or ending of years. He had neither father or mother or descent. And we find out who he is, the Lord willing, tonight by the word.
Ndipo Melchizedeki ndi muntu. Munthu yemwe analibe chiyambi cha masiku kapena mathero a zaka. Iye analibe ngakhale bambo kapena mayi kapena kochokera. Ndipo ife tipeza yemwe iye ali ambuye akalola usiku uno mwa mawu.
Do you love it? Oh, thy word is a lamp unto my feet.
Amen.
Now you say, Brother Branham, I don't understand it all, neither do I.
Kodi inu mukumukonda iye? Oh, mauanu alinyali panjila yanga, ndiku mapazi yanga. Oh, sopana inu mukuti Mbale Branham, ine sindi kuzimvesa zonse zimenezo. Ngakalenso ine.
But one time I was preaching down in Kentucky. And to some of the newcomers, the Catholic and different ones, you may not understand how these deep, rich things of the Scripture.
Komandawi ina inendinali kulalikira uko mu Kentucky. Ndipo kwa ena obwela matsopano, ndia chikatolika, ndia ena osiana, omwe mwina simungamvese, momwe zinthu zakuya izi, zono na zalemba.
I've been preaching on divine healing. A little barefooted girl brought, she wasn't 15 years old, had a little baby. And it had the palsy. And I said, what's the matter, sister, with your baby? He said, it's got the jerks.
Ine ndakhala ndikulalikira pa machiriswa auzimu. Msungwana wang'ono wopanda nsapato anabweresa. Yesa anali wa usinkhu wa zaka 15. Anali ndi mwana wang'ono. Ndipo iko kanali ndi khunyu. Ine ndinati chavuta ndichani mlongo ndi mwana wanoyu. Anati iko kali ndi zodzigwedeza.
She didn't know what to say, palsy. She didn't know what to call it. Little thing probably never had a pair of shoes on her life. Some man's darling, long hair hanging down. And I said, do you believe in them little steel gray eyes looked at me? She said, Yasa, I sure believe.
Yesa madziwa kuti ati kunyu. Yesa madziwa chota zichule izo. Kantu kakangunoko mwina mwake, sikanayambe kavalapo nsapato mumoyo wake. Wokondedwa wa mwamuna wina, sisi lalitali. Likulendewera pansi ine ndinati kodi iwe ukukhulupirira ndipo maso ang'ono otuwa mwachitsulo awo anayang'ana pa ine iye anati eya wawa ine zedi ndikukhulupirira.
I took the little baby and while I was praying for it quit jerking and when I next day I was squirrel hunting over in the side of the mountain. I heard some man sitting there talking, old saw buzzing, and I slipped down. I've been squirrel hunting.
Ine ndinakatenga kamwana kakang'onoko ndipo pamene ine ndinali kukapempherera iko kanasiya kudzigwedeza. ndipo iko kanatuluka, kanatuluka. Tsiku lotsatira ine ndinali ndikusaka gologolo uko kumbali ya phiri. Ine ndinamumva mwamuna wina atakhala pamenepo akuyankhula. Chimacheka chachikale chikukukuma. Ndipo ine ndinazembera uko, ine ndinali ndikusaka gologolo.
They was talking about, and they sat there chewing tobacco and spitting, the leaves are flying like that, and they were talking about now about the meeting the night before.
Yohana ali akuyankhula za ine atakhala pamenepo akutafuna fodya ndi kumalavula. Masamba akuuluka monga choncho. Ndipo iwo anali akuyankhula zokhuza tsopano, zokhuza msonkhano usiku wa pambuyo pake.
One of them said, I've seen that baby. I went by there this morning. It isn't jerking yet this morning. See? So that was real.
Mmodzi wa iwo anati, ine ndamuona mwana ameneyo. Ine ndinadzera kumeneko mmawa uno. Iye sakudzigwedeza panobe mmawa uno. Mukuona, anati izo zinali zenizeni.
And he was spitting, and they had rifles leaned against the tree, so I thought I'd better make myself known. You'll have feuds down there too.
Ndipo iye anali akulavula. Ndipo iwo anali ndi mifuti itatsamira pantengo. Chotero ine ndinaganiza ine kuli bwino ndizizindikirise ndekha. Inu mukudziwa, iwo anali ndi kutsutsana pamenepo nawonso.
So I walked up, I said, good morning, brethren. That great big fellow seemed to be speaking. He had a chew of tobacco in his mouth like that, way out on the side like that, and big long neck.
Kodere ine ndinaenda kupitako, ine ndinati mawa wabwino abale. Munthu wankulu kwambiri uyo amaoneka kuti amayankhula. Iye anali akutafuna fodya mkamwa mwake monga choncho, ali chakumbali monga choncho, ndipo ali ndi khosi lalikulu lalitali.
He had a great big old hat on, pulled down over his face. He looked around and see me, he reached up and got the hat, jerked it off, went, swallowed the chew back and said, good morning, parson. Yes, sir. Respect. I'm not trying. I ever lived over, I don't know, but he did.
Ndipo iye anali atavala chipewa chachikulu chachikale, anachikokera icho pangope yake. Iye anayang'anapo ndipo anandiona ine. Iye anafikirapo ndipo anachitenga icho, anachichosa icho nati, anameza fodya wotafuna uja. Anati, mawa wabwino abusa, mukuona, inde bwana, kulemekeza. Ndipo uko mkulondola, momwe iye aliri moyo naye, ine sindikuziwa koma iye anatero.
So the next night coming back, there was a man there who wanted to argue with me a little bit. He went to a church that didn't believe in divine healing. So this was a Methodist church, White Hill, Kentucky.
Chotero usiku wotsatira ndikubwelera uko kunali mwamuna yemwe ankafuna kuti atsutsane ndine pang'ono. Iye amapita kumpingo omwe sumakhulupirira mu machiriso auzimu. Chotero uwu unali mpingo wa Methodist, White Hill, Kentucky.
So he standing outside, he had a lantern in his hand. And he said, I want to say something, preacher. I just can't accept that, because I can't see it.
Chotero iye anapita ku. Iye anali atayima kunja. Iye anali ndi nyali mdzanja lake. Ndipo iye anati, ine ndikufuna kuti ndinene china chake mlaliki. Ine sindingakhoze basi kuvomereza izo. Chifukwa ine sindikutha kuziona izo.
I said, you can't see it. He said, no, sir, I'm a sick man myself. But said, I just can't see it.
Ine ndinati, inu simungathe kuziona izo. Iye anati, ayi, anati ine ndi munthu wodwala mwini wanga. Koma, anati ine sindikutha basi kuziona izo.
I said, where do you live? He said, back over on Baker Onyx. I said, well, how are you going to get home? He said, well, I'm going to walk home. I said, can you see your home? He said, no, sir. I said, it's awful dark and it's cloudy. He said, yeah.
Ine ndinati, kodi inu mumakhala kuti? Iye anati, uko ku Big Reynolds. Ine ndinati chabwino, inu mukafika bwanji kwanu? Iye anati chabwino, ine ndichita kuyenda popita kwathu. Ine ndinati, kodi inu mukukhoza kukuona kwanuko? Iye anati, ayi bwana. Ine ndinati, kuli mdima kwambiri usiku uno, kuli mitambo. Iye anati, inde.
I said, how are you going home? I said, but this lantern. I said, the lantern doesn't show light all the way to the house. I said, how do you go? He said, I'll walk with the lantern.
Ine ndinati, inu mupita chotani kwanu? Iye anati, ndinyali. Ine ndinati nyali si kusonyeza kuwala njira yonse mpaka kunyumbayo. Ine ndinati inu mupita chotani. Iye anati, oh, ine ndizienda ndi nyali.
That's it. You got the light of the lantern now, and every time you step this way, the light will keep showing all ahead of you. If you just keep walking, the light will keep going with you.
Ine ndinati, ndizimenezo, inu muli ndi kuwala kwa nyali tsopano, ndipo nthawi iliyonse yomwe muzisundhira mbali iyi, kuwala kukhala kukusonyezabe patsogolo panu. Ngati inu mukhala mukupitirira kuyenda, kuwalako kukhala kukupita ndi inu.
You do that this morning. You want Christ, the great high priest, the intercessor for your sickness or your diseases or your soul. You might not understand it, we don't, but we're commanded to walk in the light. As he is in the light.
Ndipo inu muchite zimenezo mauno. Inu mukufuna Khristu wansembe wankulu, wokhalira pakati wakudwala kwanu, kapena matenda anu, kapena moyo wanu. Inu mwina simungazimvese izo. Ife sititero, koma ife tinalamulidwa kuti tizienda mukuwala pamene iye ali mukuwalako.
You make one step in the light. And when you got the light with you, the light will shine to the perfect day. It'll keep the path before you.
Inu mupange kuponda kumozi mukuwalako. Ndipo pamene inu mukhala ndi kuwala limozi nanu, kuwalako kuziwalira mpaka tsiku langu ilolo. Iko kuzikusungira ninu njira patsogolo panu.
And we'll walk up this grand old highway. Telling everywhere I go, I'd rather be an old-time Christian, Lord, than anything I know.
Ndipo ife tizienda kukwela munse wa ukulu wopambana wakalewu, kuwauza kulikonse komwe ndipita, ine ndibwino ndikhale ndi chikhristu chachikale Ambuye, kuposa chilichonse chomwe ine ndikuchidziwa.
Ever hear that old song?
Mnaamba mwaimvapo nyimbo yakale iyo.
There's nothing like an old-time Christian love to show. We're walking in the grand old highway and telling everywhere we go, I'd rather be an old-time Christian, Lord, than anything I know.
Palibe china chonga chikhristu chachikale, chikondi cha Khristu kuti uzichionetsa. Ife tikuyenda munse wa ukulu, wopambana wakale, kuwauza kulikonse komwe ife tikupita, ine ndibwino ndikhale chikhristu chachikale Ambuye, kuposa chilichonse chomwe ine ndikuchidziwa.
I just love it. All right. Now, we're going to pray for the sick. We don't claim that we can heal the sick. If we did, we'd be telling something wrong. Every sick person in here is already healed. That's what the scripture says. By his stripes, we were healed. Is that right?
Ine ndi mango ikonda iyo, chabwino. Sopana ife tikuti tipemberere odwala. Ife sitiri, ife sitimadzinenera kuti ife tingakhoze kuwachiza odwala. Ngati ife tikana matero, ife tikanakhala tikumanena china chake cholakwika. Munthu odwala aliyense muno, anachizidwa kale, icho ndi chomwe lemba linanena. Ndi mikwingwirima yake, ife tinachirisidwa. Kodi uko nkulondola?
Every sinner that's in here, if there happened to be one, you've been saved since Jesus died. But don't you never die here where your opportunity was placed before you to go into his presence and to try to accept it. It's made for now. Right now, you must accept it.
Wochi mwali ense ye mwali muno, mwina mwake munga kalimuli wina. Inu mwakala mutapulu musidwa kuyambila pamene Yesu anafa. Koma inu musati muzafe kuno, kumene mwaiwanu unaikidwa patsogolopa inu, kuti mupite mukukhalapo kwake ndiye mkumaka yesela kuzilandira izo. Izo zinapangidwira kwa tsopano, pakali pano inu muyenera kuti muzilandire izo.
If you go beyond the blood, then you're nothing but you're already judged because you're judged by the way that you treated the atonement of the Lord Jesus Christ. See? You judge yourself there.
Ngati inu mutapite kudusa magaziwo, ndiye simuli kanthu koma, inu mwaweruzidwa kale, chifukwa inu mumaweruzidwa ndi momwe inu munachitira nacho chitetezero cha Ambuye Yesu Khristu. Mukuona? Inu mukudziweruza nokha pamenepo.
So he was wounded for our transgressions, and with his stripes we were healed. So there's nothing I would have to heal you. There's nothing the church would have to heal you. The only thing we could pray for is this, that your faith will not fail, that you'll come to the altar this morning to accept Christ as your healer, as you did for your Savior.
Chorelo, iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu. Ndipo ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa. Chotero palibe kanthu komwe ine ndikanakhala nako kuti kakuchizeninu. Palibe kanthu komwe mpingo ukanakhala nako kuti kakuchizeninu. Chinthu chokha chomwe ife tikanakhoza kumachipempherera ndichi. Kuti chikhulupiriro chanu chisalephere. Kuti inu mubwere kuguwa mmawa uno kuti mumulandire Khristu ngati mchirisi wanu. Momwe inu munachitira kuti akhale mpulumusi wanu.
And without any God works miracles. He shows great signs, blind, deaf, dumb, everything are healed right here at the tabernacle. But whether it is or not, we accept it anyhow. Many times those things are about visions.
Ndipo popanda chilichonse, Mulungu amachita zozizwitsa. Iye amasonyeza chizindikiro chachikulu, akhungu, ogonda, osayankhula chilichonse, amachizidwa pomwe pano pakachisiyo. Koma kaya izo zilipo kapena ayi ife tikuwavomereza iwo muli monse. Nthawi zambiri zinthu zimenezo zimakhala mwa masomphenya.
How many were sure about three Sundays ago or four when the man coming here both blind and paralyzed or sitting in a chair with a balanced nerve and before I left home I saw him in a vision. That there'd be a man there dark hair turning gray.
Ndi angati anali pano pafupi ma la Mulungu atatu apitawo kapena anayi pamene bambo anabwera pano ali limodzi wakhungu ndi olumala kapena atakhala mu mpando wopanda nsemba womuyimitsa ndipo ine ndisanachoke kunyumba ine ndinamuona iye mu masomphenya kuti kukakhala kuli bambo kumeneko watsitsi lakuda likuchita imvi.
His wife's attractive looking woman about 60 years old, she'll come and be crying. And she'll ask me and to come back and pray for her husband. He sat right there.
Nkazi wake ndi nkazi woneka mokopa wapafupi usinku wa zaka 60. Ye abwela ndi kukhala akulira. Ndipo iye akandifunsa ine. Ndikuti ndibwerere ndi kukamupempherera mwamuna wake. Iye anakhala apo pomwe.
And I come down, I said to some of my brethren here, watch this. And when we went down to the altar, others had prayed. When I went to pray, I walked right away and come back over here. And his wife rose up and come just exactly the way the Lord had said it would be. People watching to see if it happened that way. It never failed.
Ndipo ine ndinabwela uko. Ine ndinanena kwa ena abale anga kuno. Muchipenye nchi. Ndipo pamene ife tinapita musi kuguwa. Ena anali atapemphera. Pamene ine ndinapita kuti ndikapemphere. Ine ndinayenda apo pomwe. Ndikubwelera mpaka kuno. Ndipo mkazi wake anauka, ndipo anabwera ndende basi momwe ambuye ananenera kuti izo zikana dzakhala ziri. Anthu akuyang'anira kuti aone ngati izo zikanati zichitike mwanjira imeneyo. Izo sizinayambe zaleperapo.
And so when he walked, come to find out that a man, Dr. Ackerman, down in Birdseye, Indiana, was the one who sent him up here, who is a Catholic. And his boy is a priest in a monastery there at St. Minor. And Dr. Ackerman is a hunting partner of mine. And he sent the man up here.
Bogotelo, pamene yana enda, dinafika po zindikira kuti bambo, Dr. Ackerman, uko ku Beza, Indiana, anali yemwe, anamutumiza iye kuno. Yemwe ali wachi katolika, ndipo nyamata wake ndi wansembe mu monastery kumeneko ku mena di oera. Ndipo Dr. Ackerman ndi nzanga wosaka naye. Ndipo iye anamutumiza munthuyo abwere kuno.
And the Lord showed me a black-headed man that was sent him, but I didn't know who it was. And I said, was that Dr. Ackerman? He said it was.
Ndipo ambuye anandisonyeza ine bambo wamutu wakuda, yemwe akanamutumiza iye. Koma ine sindi nkaziwa yemwe iye anali. Ine ndinati kodi ameneyo anali Dr. Ackerman, iye anati iye anali mukona.
And then a man, I said, thus saith the Lord. Walked down, I said, sir, stand up. Both blind and couldn't, the balance nerve was gone. He couldn't hold himself up.
Ndieno bamboyo, ine ndinati, ndizo pakuti atelo ambuye. Ndinapita musi, ine ndinati bwana, imirirani. Ali limozi wakungu, ndipo sanka koza iye. Nsemba womu imisa, unali utata. Ye sanka takuzimi kayeka monga choncho. Mugona.
Been that way for years, been to Mayo's and all around. Just prayed the prayer for him and raised him up. There he went walking down through. First he said, I can't see you. Then he screamed, yes I can. His eyes come open. There.
Anali manjila imeneyo kwa Zaka. Anakhali kwa amayo ndikonse kozungulira. Ndipo ndinango pemphera pemphero pa iye. Ndipo ndinamudzutsapo iye. Apo iye anapita kuyenda kupita modusa. Poyamba iye anati, ine sindikukhoza kukuonani inu. Ndiye iye anafula, inde, ine ndikukhoza. Maso ake anadza posekukapo.
Him being Orthodox, his wife Presbyterian. Some people think that Presbyterian don't shout in Orthodox. You already heard them. Sure. They were screaming and hugging each other. Come back, he got his wheelchair and walked on out and down the steps like any other man could see and speak and so forth.
Yana Klari Watch Orthodox, Nkazwake Watch Presbyteria, and when I'm Maganiza Kutachi Presbyteria, Sama Fula, Diach Orthodox. Inu mganati muamve yao, zedi iwa anali akufula ndikuma kumbatilana wina ndinzake. Anabwelela ndipo anatenga chikuku chake, ndipo anaenda akutuluka ndikuma sika mastepe. Basi monga mumwe mundu wina aliense, anga koze kuonela ndikuma yangula ndizina zotero.
Had a letter from him, recalled him a day, I believe Brother Cox and Tim said, his eyes had a burning sensation, certainly. It's the nerve, the optical nerves are growing and coming back to life, you know, and taking its place. The curse was taken off.
Ndinandi lakalata yochokera kwa iye kapena anaimba tsiku lina ine ndikukhulupira mbale Cox anapita kwa iye anati maso ake anali ndi kugirikisha kotenta ndithudi ndinsempha misempha yopenyera ikumera ndi kubwerera ku moyo inu mukudziwa ndiyo kutenga malo ake tembelelolo linali litachosedwapo.
If you let nature have its way, if nothing hinders nature, then it'll have full sway. If you got a band around your arm shutting off circulation, your hand will finally die. Now, because naturally it'll be all right if you just let it alone, but something's interrupted nature.
Ngati inu mutango chilola chilengedwe kutenga njira yake. Ngati patati pasakhale china chochichinga chilengedwecho, ndiye icho chikhala ndi kuchita kwa thunthu. Ngati inu mutakhala ndi chomanga pa mkono wanu, chikulesa kuyenderera, dzanja lanulo potsiriza lifa. Tsopano chifukwa mwachilengedwe, iwo ungakhale bwinobwino ngati inu mutangousiya iwo wokha. Koma china chake chasokoneza chilengedwe.
Then if you can't see it, you no way for a doctor to catch it. Only two things he can work by. What he can see, what he can feel. That's the only thing he can work by. What he sees and what he feels. If he can't see it, then it has to be spiritual.
Ndienga dinu simga chione icho. Palibenjila yomu adokotala anga chigwirire icho. Palizindu ziwirizo kazomwe iwo anga gwirire nazo nchito. Zomwe iwo anga teku ziona. Zomwe iwo anga teku zimverera. Ndichindu choka chomwe iye anga gwire na chonchito, chomwe iye achipenya, ndi chomwe iye achimverera. Ngati iye sanga koze kuchiona icho, ndiye icho chiyene la kukhala cha uzimu.
And he's only thinking one thing can happen. We pray, Christ moves the curse, sends away the devil, and that begins to get normal, well, gets well, and that's all there is to it.
Ndiye pali chinthu choka chomwe chingate, chinthu chimozi chomwe chingachitike, ife timapemphera. Krisitu ama lichosa tembelelo. Ama mutamangitsira ndielekezi kutali, ndipo izo zimayamba kumakhala bwinobwino, wabwino, kukhala bwino ndipo ndizonse zomwe ziri kwa izo.
In my name they shall cast out devils. Is that right? It's a promise to the church. It's a promise of power. What? It's his presence with us.
Mudzina langa iwo adzatulusa ziwanda. Kodi uko mklondola? Ndilonjezo kwa mpingo, ndilonjezo la mpamvu. Chiani, ndikukhalapo kwake kuli ndife.
Now what makes us from being perfect this morning to do those things just as he did is because we're still in the veil. See? But we have some feeling there that tells us, oh yes. See? And when you accept your healing, no matter what the veil says, it's what the word says. That's it. And the word always is predominant over anything. God's eternal word.
So pano nchiani chikutilesa ife kuti tisakhala angwiro mawa uno. Kuti tizichita zinthu izo basi monga iye ankachitira izo. Ndichifukwa chakuti ife tikadali mu chophimba mukuona. koma ife tilinako kumverera kwina apo komwe kumatiuza ife oyinde mukuona ndipo pamene inu mulandira machiriso anu zilibe kanthu zomwe chopimba chinena ndi chimene mawu anena mukuona ndi zimenezotu ndi zimenezotu ndipo mawu nthawi zonse ndi ochuluka ulamuliro pa chilichonse mawu amuyaya a Mulungu.
Look at Sarah, her womb dead, 90 years old, lived with her husband since she was about 16 or 17, no children. Abraham, 100. God turned right around and gave him the baby.
Amen.
Because they believed, they called those things which were not as though they were.
Tayanganani pasala, chibelekelo chake chidafa, usinkhu wa zaka 90, ankakhala ndi mwamuna wake kuyambira ali pafupi 16 kapena 17 opanda ana. Abrahamu zana, Mulungu anatembenuka apo ndipo anawapasa iwo mwana, mukuona? Chifukwa iwo anakhulupirira, iwo anazitcha zinthu izo zomwe panalibe ngati kuti izo zinalipo.
Enter that way this morning, friends, and tonight we expect, if you all are visiting with us, we're happy to have you here this morning. And God be with you. If you're in the city for the evening, we'd be happy to have you this evening on the rest of this service of Melchizedek.
Lowanimo mwanjila imeneyo mawu no mzanga. Ndipo usiku uno ife tikuyembekeza ngati inu nonse mukudzacheza nafe ndife wokondwa kukhala nanu inu pano mawa uno. Ndipo Mulungu akhale nanu. Ndipo ngati inu muli munzinda kwa usiku uno, ife tikhala wokondwa kukhala nanu usiku uno pa msonkhano wina wonse uwu wa Melchizedek.
And then if you're not and you have a church of your own, you go to your own church. That's your post of duty. If you belong to a church, you go there. This is just a little tabernacle where we gather in here and have fellowship one with another. Now, the Lord bless you.
Ndiyeno ngati inu simukhalapo, ndipo muli ndi mpingo wanu wanu, inu mupite ku mpingo wanu wanuwo. Ndiwo malo anu a ntchito. Ngati inu muli wa mpingo, inu mupite kumeneko. Uyu ndi kachisi wang'ono chabe, komwe ife timasonkhana muno, ndi kukhala ndi chiyanjano wina ndi nzake. Tsopano, Ambuya kudalitseni inu.
And Sister Gertie will pray for us. The great physician now is near. And is there any here to be prayed for? Raise your hands. Those who wants to come in the prayer line, to put your faith to Christ. All right.
Ndipo Mulungu geti, azitiimbira ife singanga wankulu tsopano ali pafupi. Ndipo kodi alipo wina aliyense pano woti apempheleredwe? Kwezani dzanja lanu, awo omwe akufuna kuti abwere mu mzere wa pemphero kuti muyike chikhulupiriro chanu kwa Khristu. Chabwino.
If you line up on this side of the church, if you will, and if they'll pull a seat down just a little bit, brother, if you will, so that we can get a little room in there and can bring the folks through, come over on this side and we're going to pray now while we sing.
Ngati inu mungafole motsatira kumbali ya mpingo, ngati inu mungathe, ndipo ngati iwo anga kokere mpando pansi pang'ono pokha mbale, ngati inu mungathe, kuti ife tipeze malo pang'ono mmenemo, ndi kukhoza kuwabweretsamo anthu chodutsa. Bwerani mpaka kumbali iyi, ndipo ife tikuti tipemphere tsopano pamene ife tikuimba.
I'm going to ask the elders here of any denomination of church, regardless of what it is, if you believe in divine healing, would you stand here with me on this platform to pray for the sick? We'd be glad to have you.
Ndipo ine ndikuti ndiwafunsa akulu-akulu pano achipembedzo chilichonse kapena mpingo mosasamala chomwe iwo uli. Ngati inu mukukhulupirira mu machiriso auzimu, kodi inu mungayima apa ndine pa nsanja iyi kuti tipempherere odwala? Ife tikhala wokondwa kukhala nanu.
Any denomination or no denomination or whatever you are, we'd be glad to have you. Would you just come now for prayer? Come up and stand with me.
Chipembezo chilichonse, kapena osakhala chipembezo, kapena chilichonse chomwe inu muli, ife tikhala wokondwa kukhala nanu. Mungati inu mubwere tsopano kwa pemphero, bwerani pano ndikudzayima ndine. Mbale Nevo, ngati inu mungabwere ndi mafuta.